Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabashuguje kuri uyu mugoroba tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2021. Turabashuguje cyane kandi tubifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge mu Rwanda. Nikabagime Eduari ubategura ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akanakibagezaho. Ndabashuguje rero mwese, ndahera kuri Serge na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma ngakurikiza abanyarwanda bari mu Rwanda bagombye kubizihiza ubwigenge umunsi mukuru w'ubwigenge, ariko abanyarwanda ntibigenga babayeho mu buryo bwa gikoroni. Turabereye mu kanya ibyo ni byose, ariko mu buzima bibabayeho mu gukandamizwa turabifuriza ibyo byose ubuzima bwiza, tubasaba kwihangana kuko nta mvura idahita, ibibi aka karengane barimo kazashira kandi ntabwo bizatinda. Reka dusuhuze kandi abayoboke b'Abanyarwanda aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yandi, andi mashyaka aharanira demokarasi ashaka impinduka, bose nabo turabashuhuje, ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile nk'uko dukunda kubikora. Uyu munsi rero tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2021, munsi mukuru wa independence mu Rwanda, tubafitiye ingingo zigera kuri enye. Ingingo ya mbere turareba niba turavuga ko dufite turimo kwizihiza umunsi mukuru wa independence inshuro ya 59 u Rwanda rwigenga, anniversaire ya 59 u Rwanda rwigenga. Ariko se abanyarwanda babayeho mu bwigenge, abanyarwanda barigenga, iyo ngingo turi tubuganireho abandi bashobora kuba bafite wenda ukundi kuntu bazajya bavugira ubwigenge ariko twe ngiye icyo mbona turareba niba koko abanyarwanda baho mu bwigenge nubwo tuvuga ko u Rwanda rwigenga abanyarwanda bategetswe mu buryo bigenze cyangwa se bategetswe mu buryo bwa gikoroni ubukoroni bwararangiye muri 1632 ku tariki ya 27 abiryi barataha ariko se abanyarwanda ntabwo bategetswe mu buryo bwa gikoroni nibyo turi bureba abanyarwanda barigenga mu byabo mu mbereho yabo abanyarwanda babayeho mu bwigenge iki kintu tureba ku ngingo ya mbere ingingo ya kabiri turareba ikibazo cya Kagame aho tuvuga tuti witijije inkware inkware kwaha akora kumanitse muzi neza ko Kagame yagiye abona amafaranga menshi muri za munzi bagendaga bavana muri Israel birukana muri Israel bakazimuha bakazimuhereza mu Rwanda bakabona amafaranga menshi abandi aka izo munzi amafaranga zazanye bakaziyarya bakazishorera bakajya kujugunya ibugane nayo hose yabivanyemo amafaranga menshi usibye ko baramutesheje yaragiye no kuryamo amandi mafaranga menshi murabyibuka aho yavuga ngo bamwohereze impunzi ibihumbi buri mpunzi yose igomba kwitanga amafaranga Israel igomba kumuha amadolari 5,000 kugira ngo azohereze mu Rwanda ibyo byarapfuye ariko ntabwo arekeye aho ngaho muzi neza ko yagiye muri Libya kuzana impunzi none ubu ngubu arimo business yo ko impunzi zaka ubuhungiro mu bihugu bimwe na bimwe by'Iburayi bazohereza mu Rwanda hakaba centre mbega y'ubuhungiro ku buryo uje kwaka aho bigeze aha ngaha twamenye Denmark ariko n'ubwongereza barimo kuvuga ubu ngubu ko umuntu waza kwaka ubuhungiro muri Denmark cyangwa mu bwongereza yakoherezwa mu Rwanda noneho dosiye ye akaba ariho ijya gusuzumirwa murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane turagisuzuma ariko kirimo amafaranga kirimo kashi Kagame ahantu hose hari kashi ntacyo atakora kugira ngo ikashi ayibone ariko harimo n'ubugome bwinshi we wagendaga abeshya ngo akunda ngo abanyafurika ngo ni panafricanist ngo abanyafurika ngo baba koreraga ubucakara muri Libya nizo mpamvu yagiye kubazana ariko se umunyafurika wabashije koga inyanja Mediterranean ntibamwice inyanja ntaruhame mu nyanja akabasha kugera mu Bwongereza cyangwa muri Denmark Kagame agashyiraho politiki yo kumugarura muri Afurika ibyo bintu ni ugukunda abanyafurika kubavana amata mu kanwa abantu bari bigereye Iburayi bararokotse iriya nyanja bararokotse ibibi byinshi akabagarura muri Afurika murumva atari kubakura amata mu kanwa ibyo rero ntabwo ari panafricanism nk'ibyo ahora tubeshya ngo akunda abanyafurika ahubwo ni umugome ni umurozi w'ibisebe bo ingingo yindi tubganire ni ingingo irebana n'amafaranga Kagame ngo miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari Kagame yahawe nk'umwenda cyangwa se ideni yahawe n'ibihugu by'Iburayi avuga ngo agiye kubaka uruganda rwo gukora inkingo za COVID muri ingingo tureba niba ayo mafaranga ahagije turebe ayo Afurika y'Epfo yabonye turebe amafaranga ubugande bwabonye mu kurwanya COVID turebe niba Kagame koko cya kintu bavuga ko Kagame atafite ubushobozi bwo gufata amadeni bwarangiye nta muntu ukigushobora kumuha amadeni turebe niba atari byo koko kubera ko aya mafaranga miliyoni eshatu z'amadolari amafaranga make cyane ugereranyije n'ibibazo uko biteye turareba rero niba koko bya bintu bavuga ko nta bushobozi agifite bwo kuba yakwaka ideni ngo barimuhe atari byo birimo kubaho ubu ngubu muri aka kanya kuko aya mafaranga ntabwo ashobora gukora uruganda rukora imiti kubera ko inkuru Himbara asohoye mu kanya yavuze ko ruriya ruganda ngo rushobora nibura miliyoni 70 z'amadolari kugira hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 344 nizo zikenewe kugira ngo abe yakora ziriya nkingo ashaka kuvuga kindi rero turebe mu ngingo ya kane turarebaho bavuga ngo barashaka inkuru yo mu gihe komu ivuga ngo leta y'u Rwanda ngo ifite umugambi wo kubaka ngo poste de sante muri buri kagari ngo barashaka kubaka poste de sante 2,188 ngire ngo muri buri kagari ko mu Rwanda ariko izo poste de sante bashaka kubaka nizo barangije kubaka 51 nazo nta baganga zifite nta miti zifite zirafunze ndetse n'umugenzi w'imari ya leta yazikarashije nk'aho ari igihombo zateye igihugu zateye leta kubera nyine imicungire mibi cyangwa se igena migambi ribi y'uturere tukibaza hanga turibaza rero ikintu bubatse centre na ku poste de santé ni buri abuvuriro buto cyane bwegera abaturage buri munsi ya centre de santé bubatse utwo tuvuriro 51 tukaba dufunze twose nta tutagira umuganga tutagira imiti ariko bakaba bashaka none kubaka izindi ibihumbi utundi dusante utundi du poste de santé ibihumbi 2018 ukibaza utse ni statistique bashaka kuzuza gusa ni imibare bashaka kubeshya abanyamahanga yuko abaturage bose begerejwe amavuriro kandi amavuriro afunze adakora ibintu barimo nibiki iyo ni ingingo ya kane turi buganireho mbo ingingo ya mbere rero turibaza icya mbere wenda umuntu yanavuga wenda mbere yuko tujya kuri iyi ngingo nuko murabona ko umunsi mukuru w'ubwigenge mu Rwanda Kagame yanze na FPR banze kwizihiza ahubwo basigaye bizihiza umunsi mukuru ngo kwibohoza ku itariki ya kane kandi mu by'ukuri uriya munsi mukuru wa national wa independence kwibohoza independence nationale ire igihugu cyose ni nationale nyine ni umunsi mukuru nationale w'abanyarwanda bose amoko yose ni twibohoje independence twibohoje ububirigi twibohoje abadukoronizaga ababirigi baragenda igihugu kibona ubwigenge urumba no munsi utureba twese ariko uriya munsi w'itariki ya kane twa karindwi bibi umunsi w'itariki ya kane twa karindwi FPR ifata Kigali bavuze ko ari umunsi wo kwibohoza urumba ko no munsi wa FPR ntago abantu bose bari muri FPR d'abord nta nubwo abantu benshi bemera ntibayemera n'imigambi yayo ntago abantu bayemera ntiba kuki igomba gufata abantu ikabatamika umunsi mukuru wayo kandi batawushaka ubarashaka umunsi mukuru nationale bira bintu uriya ku tariki ya kane twa karindwi ni umunsi abantu bakunda FPR abayirimo nabandi bayiyumvamo ntawo babujije uburenganzira bwabo baje bagenda bawufite babyine uko bashaka rwose barikeshe ibyo nakazi kabo birabareba ni umunsi mukuru wabo nk'ishyaka rya politiki ariko ntabwo ari umunsi mukuru w'abanyarwanda bose abantu bose ntabwo bari muri FPR nta nubwo nayikunda urumva ubwo rero hari ahantu ngira ngo izo manke rokazi yo guhuza abanyarwanda cyangwa se wena no simbizi no gutaha gaciro abanyarwanda bandi bataba muri FPR niko mibona kuza kubempuza ibintu byawe kandi uziko batagukunda n'ishyaka rya bataririmo urumva ni ikibazo gikomeye mwabonye ko Edouard Ngirente premier ministre w'u Rwanda yagiye ni Burundi kwizihiza umunsi wa independence y'u Burundi kandi natwe twagombye kuba twizihiza kuba kuko twaboneye independence umunsi umwe tariki ya mbere twa karindwi ariko yagiye i Burundi byabaye nabonye bakoresha amagambo menshi ya diplomasi yavuze amagambo menshi arimo diplomasi yavuze mu Gifaransa na perezida w'u Burundi yamushubije andi nayo arimo diplomasi nyinshi icyo nafashe gusa nuko cyansekeje nuko yavuze ati abarundi basa n'ababonekewe ngo kubera ko ngo u Rwanda rwoheje umuntu kubafasha kwizihiza umunsi wa independence kubona umuntu wo mu Rwanda kandi agiye hariya mu munsi mukuru kwifatanya nabo ngo niho kubonekerwa ukurikije ibibazo bafitanye mureka ndekera aho ngaho noneka nge tujye mu ngingo yacu nge aho ngaho ikibazo mfite kimbangamiye ni ukwibaza niba umuturage mu Rwanda yigenga umuturage ategetswe mu buryo buri demokratike kuri cyangwa ategetswe gikoroni ukuntu umuturage w'umunyarwanda ategetswe ni bimuha ubwigenge mu bintu bye mu buzima bwe bwa buri munsi umuturage arigenze eske dushobora kubona abantu umuntu ushobora guhaguruka agatera urutoki akatubwira ati njyewe kanaka mwene kanaka mbayeho mu bwigenge umutungo wanjye mwigengaho dushobora kubona umuntu n'umwe mu Rwanda wende cyuracyenda Kagame birashoboka usibye Kagame tumushyire ku ruhande dushaka abandi bantu umuntu agahaguruka agatera urutoki akivuga umwirondoro akavuga ati ngiye rwose umutungo wanjye mwigengaho turabisura mu kanya turajya idodindo mu kanya akavuga ati konte yanjye iri muri banki nyigengaho rwose nta muntu ushobora kuyinsabotaho nta muntu ushobora kuyinteraho nyifite ubwigenge buhagije nta muntu usibye Kagame wenyine nta wundi muntu ushobora kubona uzaboneka azatera urutoki tumumenye kuko ntawe tuzi ubundi azadu telefone kuri data aho katwohereza ubutumwa ati mwarabeshye njyewe konte yanjye amafaranga yari muri banki nyigengaho ntawe yansabotaho na yanjye bwite ntabwo bamfite ntawe ushobora kuyanyambura ntawe ushobora kuyatwara ntabizi uwo muntu azagaragare atera urutoki abitubwira ikindi muzi mwese ni ikibazo wenda dukunda kuvuga ni ikibazo cy'ubutaka ninde mwabonye ko ubutaka babwambuye abaturage bukahinduka ubwa leta n'izo ngo hari umuntu bavuga umunyarwanda miliyoni 16 avuga ati ngiyewe ubutaka bwanjye mwigengaho ntawe waboneka uhari azatera urutoki arutubwira ati ngiyewe ubutaka bwanjye mwigengaho ntawe kandi baramwambuye icyo ngicyo cyumvikane ikindi mwabonye ikindi kizwi nanone ni umushahara tuvuga ibintu by'ibanze byoroshye byerekana ko umunyarwanda atigenga ategetswe gikoroni umushahara w'umuntu muzi neza ko umushahara w'umuntu bavanaho aya bashaka igihe bashakiye gahunda ziraza nizo za mituwere n'amatora yaje ngizo za ejo heza bakavuga ngo bakakumenyesha ko umushahara bazakupa iyo bashaka ngibyo ibindi byose byo gufasha abatishoboye biraje gahunda za leta ziraje umushahara wawe ntago ari umutungo wawe bwite batwarayo bashakiye bakabikumenyesha gusa nta nubwo banabasha kugisha bo barabikumenyesha ngo tuzatwara tuzakata haya naya naya naye nababwira ko bagishyiraho biriya kiraki iriya ngo bita ngo ni sako ngo mwarimu sako uriya umugabo witwa umutsindashaka abantu barabitubwiye bari mu bwarimu icyo gihe kera abantu babitsaga mu mabanki aho bashaka umwe akagera muri kezi pari nyendo akagera muri banki populaire ndo akagera muri banki komerisiyale noneho ngo ubwo bazana ikintu cyitwa ngo sako NFPR kizanye noneho abarimu batangira kubategeka bati mwese mugomba kujyana kubitsa amafaranga yanyu muri sako bamwe bakagira ngo ni ibikino bakagumiza kubiza muri za kezi de pari nyendo n'umutundi tubanki hirya no hino bigeze barababwira ati rega bya bintu mwe murabikinisha ntabwo tukibinginga ni itegeko imishahara yanyu yose mugomba kuyinyuza muri sako ibyo byo kuvuga ngo murabitsa hariya muri ama banki komerisiyale n'ahandi hose ibyo mubyibagirwe byabaye itegeko mu byumve neza kandi ikindi ngo bababwiye nkurikije amagambo abantu bagiye bambwira barabwira bati umushahara wawe tuzayatuguha tukubikire 5%. Donc bagutegeke kubika ku kweparinya cyangwa se kuzigama 5% ku ngufu umushahara ni uwawe ariko ntushobora kuwufata wose kuko bakubikira 5% ku ngufu kandi ntagaro daboro babanje kugutegeka banki ugomba kubitsamo bagomba no kugutegeka amafaranga ugomba kubitsa ku ngufu zabo ku bushake bwabo bakayavana ku mushahara wawe kandi ari umutungo wawe bwite unese ubwo umuntu wambwira ko watinyuka gatero hari umuntu watinyuka gatero cyakavuga ko umushahara we mu Rwanda umushahara we awigengaho nkurikije ibyo byose nababwiye ukuntu bavana hayo bashaka igihe bashakiye gahunda ziraje bagakataho bashaka ninde muntu waterutse akavuga ati umushahara nuwanje ni umutungo wanje mwigengaho ntawe wabona uzaboneka azaterutse turahari tumumenye yenda nabishaka wenda namazi neza turayatangaza ariko naboneka rwose azaterutse bo icyo gice tukiveho noneho rero tugiye noneho mu nganda kuko turimo kuvuga ubwigenge bw'abanyarwanda kuko turavuga umunsi mukuru wa independence ubwigenge bo abanyarwanda mu bintu byabo dushobora kubona umuntu mu Rwanda ukora business ucuruza bere ko ucuruza amakara ucuruza ubugoro amakara ucuruza amasambusa ku muhanda ucuruza ubaza cyangwa usudira imirimo yose ishoboka no gucunga ingorofani akavuga ati ngiye uyu mwuga ndawukora ariko mwigengaho pe uyu mwuga ndawukora nta muntu usabota business yanjye nta muntu usabota azaterutse cyabitubwire ntawe ishoboka kuko mu Rwanda turabizi neza ko nta muntu ushobora gukora akazi udatanga imisanzu ya FPR kandi uwo musanzu wa FPR ntabwo ari itegeko mubyumve neza kuko wenda FPR abenshi bayatanga batanu no muri FPR umusoro ugomba gutanga n'uwa leta Rwanda Revenue Authority ukaba umusoro ubundi mukaba mubyaranye abo ngabo leta mukaba muratandukanye nta kindi kintu leta yagombye kukubaza ariko hejuru uwo musoro witegeko utegetswe buri wese ategetswe kwishyura hari n'undi musoro utagaragara utazwi utanditswe wa FPR bita imisanzu ya FPR ayo yo ni umuntu yabyita ko ari amaturo turo kera mwumvaga ibintu by'amaturo aho ugomba guhinga wahinze imyumbati wahinze amashaza wahinze ibishyimbo ugomba guterura ugafata igitebo ugashorera cyangwa se urwago rwahiye ugashorera ugahereza ukikorera cyangwa se ugahereza abana bati mujyane kwa kanaka ari we mutware wawe ukamugemurira ingemu ukamugemurira rwose ku musaruro wawe kugira ngo akureke uhinge iyo sambu niba ari wayiguhaye amaturu umva rero kwa iki kintu cyo kuvuga ngo ukora business wese ukora akazi kose nako nabyo nibyo ari mu mushara ucuruza ukuri mfite ibintu cyose ukora ugomba kwigura kwigura niko umuntu avuga ngo ni nguri nzira abanyarwanda bose babaye banguri nzira ugomba kuba nguri nzira ugafata kimwe mu byo utunze muri business yawe amafaranga winjiza igice kimwe ukagira FPL kugira ngo bakureke ubumyukure bitari ibyo urapfuye ibintu byawe urahombye byose barabikwambuye byose birarangiye bigwe mu mazi umva rero ko taho bitandukanye byari bya kera byo mu ngoma za feudalite aho umuntu yagombaga kwigura usarura utanga kimwe cya 10 ugatanga ingemu ugatanga amaturo kugira ngo baguproteje niko babyitaga kugira ngo umushefu wawe aguproteje akurengere ibintu nk'ibyo ngibyo kwa mwumva ko turi mu ngoma mbi cyane ntabwo umuntu yigenze yigenga mu bintu bye ibintu byawe ugomba gushaka umuntu ubiguha nuguha kwa mu bintu byawe niko umuntu yabyita abantu babaye banguri nzira gufata igice kimwe cy'ibintu byawe byakomye kugutunga ibintu waruhiye ukagiha FPL kugira ngo ukunde ubeho byose bitagwa mu mazi ahangaha rero wumva tubeshya ahangaha aza mu telefone atubwira ati murabeshya rwose ibintu byanjye umutungo wanjye business yanjye ngigengaho nta muntu usagarira n'iki byose aho ngaho muzabitubwira ikindi rero mwabonye na nabaza ubu ngubu nk'umuntu turahera ku bintu byoroshye cyane bitari complique umuntu ijwi ryawe uryigengaho niba yazangirwa amatora zabo ziba zigiye kuba ushobora gufata ijwi ryawe ukariha uwo ushaka ukariha ishaka ushaka kavuga ngewe ndariha kanaka ntabwo byakunda ugomba gutegeka gutora uwo bakubwiye bakuraye hejuru ni bakuba bakuraye hejuru bati mudatora gutya urapfuyirarangiye urumbe ni ijwi ryawe ubwawe ntabwo uryigengaho ugomba kuriha uwo bagutegetse cyo ni ikintu kibanze ushobora kujya mu ishaka ushaka uri umufunksionere wa leta uri umucuruzi runaka uri umuntu ukomeye ukavuga uti no FPL yanyu igisi nyishaka ndajya muri indi shyaka rero ndajya mu rya Ingabire cyangwa njye murya Diane Rwigara njye murya Diametre Ntaganda Bernard ibyo ubumva byakunda cyo gihe wabupfuye ibyo byose byahita bizima bahita bakwica urumva kujya muri FPL byanze urumva ko no kujya mu ishyaka ushaka ntabwo bibaho urumva ko angaha nta mahitamo umuntu abafite ushobora guhinga icyo ushaka se mu butaka bwawe ntabwo bishoboka ibyo twarabibonye ahantu ba n'ikintu gikomeye cyane ahantu batwikira barandura imyaka y'abaturage bitwaye bonye kenshi ntimugire ngo ni ibintu byabaye rimwe kabiri gatatu cyangwa byabaye mu karere kamwe byabaye hose mu Rwanda wahinze icyo badashaka bakaza guteka randura iyo myaka yawe cyangwa se tushake abantu baze bayirandure wowe ubahembe ibintu byabaye ahantu henshi ahangaha rero icyo kintu tukagigereranya guhanisha umuntu kumurandura imyaka kubera ko yahinze wowe icyo udashaka icyo adahinze icyo wamutegetse twabigenana bya bintu umwami Leopold yakoreraga muri Zaire muzi neza ko umwami Leopold w'ababirigi muri Congo na ko muri Congo yari ngo Congo yari propriete ye muzi neza ko yacaga amaboko abaturage bangaga kujya gusarura kawucu biri aba bakubitaga ibiti amarira y'ibita kaza abaturage bangaga kujya gusarura kawucu mu mashyamba barabafataga kujya ngo babahane batange n'urugero baruha abandi baturage batinye babatinyishe bakabafata bakabaca amaboko bakanabatwikira none se ibyo bintu wabitandukanye na biriya bya FPL byo kuvuga ngo umuntu yahinze icyo yanyuranyije n'icyo bababwiye guhinga ishinga icyo wahinga icyo ashaka ntiyahinga icyo FPL ishaka cyangwa se ubuyobozi bushaka bakaza byose bakabirana urumva ni igihano gikomeye kandi cyanukiriye cyangwa bariya bavuga ngo yubatse ngo nta burenganzira yahawe bakamutegeka kwisenyera abantu bari aho ngaho umuntu agafata agatangira kwisenyera inzu ye akisenyeraho mu ibyo bintu wabitandukanye na buriya bugome Leopold yakoreraga abanyekongo ngo banze gukora imirimo yashakaga ibyo bintu mujye mumbwira ahangaha murumva rero ko abaturage ntabwo babayeho mu buryo rwose bw'ubwigenge ntabwo bigenga mu buzima bwabo bwa buri munsi urugero umuntu yatanga nawe rworoshye ni hariya baza bakabwira abaturage bati inka zanyu ntabwo zigomba kwahuka zigomba kujya mu kiraro muziko kuva kera ku Rwanda rwa Rwanda umuntu yafata inka inkaze amatungo ye akayahura mu isambu ye akagura nimugoroba bakayacyura n'iki byose bo kandi n'ubwo biracyariho bamwe barabyemerewe abandi babyemerewe ariko mutekereze umuntu uza akaza akagira ati weri umuntu asabirarangiye ibyo kuvuga ngo uzongera kwahura inka mu isambu yawe birarangiye zigomba kuguma mu kiraro imuhira kandi we ubwe ubikubwira afite inka amagana n'amagana hari iburasirazuba zirwa zitembera ku misozi ntabwo ziba mu kiraro kuki zawe zigomba kuba mu kiraro izo zikaba ku misozi niba itegeko rigenga abantu bose urumva ko ahangaha ntabwo ntagari ibintu bizima ntagari ibintu bizima ahangaha n'ugukandamiza abantu mu buryo bukomeye mu buryo bwa gikoroni urebye amategeko akandamiza bamwe abandi ntibayakurikize ikindi umuntu yavuga ikindi umuntu yavuga ni hariya bamubuzaga nk'abantu kujya bahinze bakavuga bati ntabwo ushobora wemerewe kubona guca ikigori mu murima wawe uko wabihinze ugomba kwereka bikera ukabisarura ukabyanika ukabihura warangiza ukabigemura mu ruganda rwa kanaka ibyo mwarabibonye hari inzandiko zagiye zisohoka zisinywe n'abategetsi abantu bahanwe cyangwa se bakazimanika hariya bati umuntu uzibeshya agaca ikigori mu murima we dore igihano bazamuhanisha n'ikimeze gutyo ibyo ngibyo mwarabibonye bisirikira kuri interineti none se ubwo wambwira ko umuntu umuturage w'u Rwanda yigenga no ku musaruro we nako ku murima we ibyo yakoze ibikorwa bye yakoze mu murima abyigengaho n'ibintu byamuruhije by'ibanze adashobora kubyigengaho bakamubuza no kuba yafite ikigori mu murima we kandi ari yabihinze ku ngufu ze akabihinga bimuruhije yari bati ntushobora ahangaha rero mumva ko ibibazo ni birebire cyane umusaruro ugomba kuwugemura kwa kanaka umuntu yigenga ku bintu bye ahangaha rero murabona ko ku mpande zose ntabwo ari umukene ari umukire nta muntu wigenga ku bintu bye mwabonye ko ari amakonti ari abo bafite amamiliyoni b'abanyengana n'iki byose nta muntu n'umwe wigenga ku mutungo we none rero mumbwire rero niba dutegetswe mu buryo bwa kidemokarasi niba tubayeho gutya abanyarwanda babayeho gutya bose navuze ko uwo mbeshyera azatera urutoki abitubwire ko twamubeshyewe yigenga mu bintu bye abayeho neza ijwi rye ariho ashaka ko ashobora ku konti ye nta kibazo rwose konti ye yigengaho nta muntu uyirebaho nta muntu umutegeka kuba yava n'amafaranga yamuhe niwe umushahara wa wigenga uzatwandikire utubwire uti mwabeshye rwose ngiye ibintu byanjye mbyigengaho rero niba abanyarwanda babayeho gutya b'ingeri zose uba twahere ku muhinzi tugera ku muntu w'umunyengana nta muntu ugenda mu bintu bye nimbere haba umunsi guhitamo amahitamo ushobora guhitamo ishyaka ryawe ushobora gutora ushaka ushobora kugira gute independence ubwiyenge baduhaye twabonye 62 tariki ya mbere z'ukwa karindwi butuma ari iki ko tubayeho gikoroni ubwo ni ukuvuga ngo muri make ni ukuvuga ngo ababirigi baragiye haze FPR ubukoroni turacyaburimo gusa bwahinduye isura turi mu bukoroni bwa FPR ubwo babiri bwararangiye ariko haza ubwa FPR icyo ngicyo niko bimeze wumva mbeshya koko wumva mbeshya akavuga ati ntabwo turi mu kuri bwa FPR azatwandikira atubwire ati rwose urabeshya biriya bavuze ntabwo ari byo urabeshya wumva ariko turi mu bukoroni igisigaye rero ni iki isomo ni uko tugomba kurwana independence yindi noneho tugomba kubona independence tukigaranzura FPR tukigaranzura tukabohoka tukava mu bukoroni bwa FPR tugashaka uko twabaho mu buryo bwigenga tukabaho twigenga mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mitungo yacu ntagire umuntu uduhoza ku nkeke uduhoza imunda ku mutwe ngo kora gutya ibisi byawe gira gutya byo ngo tukigenga mu bintu byacu mu buzima bwacu bwa buri munsi ubu niyo ntambara turimo kugira ngo twigaranzure FPR tubone ubwigenge nyabwo kandi ntabwo ari ikintu gikomeye ntabwo ari ikintu ibibera mu Rwanda ni ikintu gitangaje kubera ko n'ibihugu byose mubona bidukikije uvi Burundi ugiye muri Benin ugiye muri Togo ugiye muri Burkina Faso ugiye hehe nta hantu wabona muri Afurika abantu babayeho nka kuri abanyarwanda babayeho ngo abantu babe batigenga mu bintu byabo nta bwinyagamburiro umuntu babe mutegeka ibintu byose nta bwisanzure afite mu buzima bwe mu mitungo ye nta hari harushobora kubona muri Afurika nta ushobora kubona uhazi azatubwire nacyo ni kibazo ubona ahantu abaturage babayeho nayo nko mu Rwanda baburu ubwinyagamburiro bakaba leta ishyaka riri ku butegetsi rikabagenga mu bintu byabo byose rikabacunga mu bintu byabo byose rikabagenera ntibabagira ubwigenge mu bintu byabo mu byo bakora ahantu niba hazi muri Afurika azatubwira ubwo rero urumva ko devoir dufite ubu ngubu ni ugushaka ubwinyagamburiro tukagira ubwigenge nk'ubwo ibihugu bindi abaturage bo mu bihugu duturanye byo muri Afurika bindi bafite ntagari ikintu gitangaza dushaka ni ibintu by'ibanze dushaka kugira ubwo bwigenge bw'ibanze mu mitungo y'umuntu kuri konti yawe ku mushahara wawe kuri business yawe ijwi ryawe ukarihurisha ushaka ukaba wajya mu ishyaka ushaka ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ibintu byoroshye wahinga icyo ushaka umusaruro wawe ukabujyana ushaka ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu ni ibintu by'ibanze byoroshye biri ahantu hose mu bihugu duturanye usibye mu Rwanda gusa niho bitaba urumva rero ko mureke dushyire hamwe ingufu intambara turimo ni intambara nyine yo ku yo kugira ngo tubone ubwo bwigenge tugomba kubaharanira tukibuhura dufite rezo kuko iyo umuntu arwanira ubwigenge akandamijwe arwanya gukandamizwa amategeko abamuha ukuri abari mu kuri ahubwo umukandamiza niwe uba uri mu mafuti urumva rero ko dufite ukuri mu byo dukora gushaka kwigaranzura ingoma idukandamiza itwaka uburenganzira bwacu itwaka ubwigenge ku bintu byacu ku mitungo yacu rero natwe dushyireho imbaraga turebe uko twasubirana ubwigenge mu buzima bwacu bwa buri munsi tumere nk'abaturage bo mu bindi bihugu tugire umudendezo mu bintu byacu murakoze reka nshake niba hari undi muntu umuntu wabari mu kiganiro aha ndeka nshake mbadukora twumva
yego ndakumva muyobozi
Baduko na kubonyegwa nandi mu kungingo ya mbere cyo cyo nize kwayikurikiye ubwo naguha ijambo ndabanza kandi gushimira ko aje mu kiganiro naguha ijambo ugasuhuza abatwumva niba hari commentaire ufite kuri ingingo ya mbere ukaba wayikora ijambo ni ryawe
uranyumva se ahubwo
ndakumva neza cyane Baduko
kuko ntabwo ndatinda nta mwanya mwinshi ntegera rwose ndajya mu buriri kuko ngo byo makarito niko bimeze nta kundi niko ubuzima bumeze nyine bwo mu Burayi bo nakumvise nkaba numva ashaka kuvuga kuri ingingo ya mbere ku munsi w'ubwigenge uretse ko numvise bayise ukundi wavuze ngo ku munsi mukuru w'ubwigenge uvuga ko yigenga mu mutungo we natera urutoki tumumenye ubwo rero na nyine nabitekereje ukundi cyangwa ndabyumva ukundi cyane cyane ndabona nyine wibanze ku bya ekonomi ariko byinshi
n'uburenganzira bw'ibanze Mbaduko
yego no gutora n'amatora yego sinabura icyo nanjye nongera kuko biri kose ngenda hera nibaza intese ubu abanyarwanda gakondo turigenga nk'uko nawe wabivuze ariko ndavuga mu magambo yanjye yandi nkaba natanga rero igisubizo mvuga ngo ni oya turi abacakara ba kaga n'abampatsi ibihugu be na kaga ariko ni umucakara w'abampatsi ibihugu nubwo ngo nawe ngo niwe wigenga mu gihugu wenyine arabatubeshya ajijisha umunsi bamukubise hasi bazajugunya nk'uko umuntu ajugunya igishishwa cy'umuneke kuko abadiktateri bose bagiye bakoresha niko byagenze urebe Mobutu ukuntu yari ameze niba wibuka neza abantu uracyari mutoya kuri njyewe Mobutu yari akomeye ari umukozi w'abampatsi ibihugu aryoshye yambara kari akagofero ke ka leopari kingwe agenda ameze neza avuga atuka ububirigi atuka ibica tukaba amatsi ibihugu na abazungu bamwe na bamwe ajya muri mezo branche nta adakomanze ariko ukuntu bamugize ejo bundi mu mwaka w'1997 cyari biteye isoni n'agahinda ukuntu yavuyeho nabi nta muzungu kimwegera abanyamerika bamunena bo reka twikomereza rero kaga ko ngo nawe ngo akomeye agira gute ni igikoresho cyabo cyo kugira ngo nyine akandamize abanyarwanda nta kindi naho ibindi byo ko ngo nawe amerewe neza nawe ntiyamenye icyo mukubiza ahubwo ni umucakara wabo rwose kandi abakorera ibintu bagira isoni byo gukora ariko reka nikomereze ku bwigenge bwacu ubwo ndavuga rero ko nta bwigenge dufite nkaba navuga yuko ahubwo wenda biri mu kinyiranyindo bira ku rupapuro turafite ubwigenge twabonye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mu gihe mu kimwaro 1962 ariko mu byukuri ntabwo ariko biteye ntabwo ariko bimeze nkuko nandi kubivuga kaga nawe wenda ubu ntibikivugwa cyane ariko ziko afite icyo bita pack pack ni abantu bamugaragiye babazungu gusa n'ababirabura bake cyane ndumva yitwa presidential advisory council ni umubare nawe wibagiwe ariko cyo nziko nuko abazungu gusa hakazamo abirabura bakeya uwonzi ni yari Andrew Mwenda umugande undi yari umunyamerika kazi ukomoka uba muri amerika ukomoka ariko muri Ethiopia nkomoka yari Ethiopia abo nibo ba mu myaka yashize cyane cyane kaga gifata ubutegetsi nibwo bari bari bamugira inama nibo batumye akora na biriya yubaka kera gitugu agakomeza nyine kwigira akagirwa mana none bigakomeza ubu dukunze kubivuga na Himbara arabyandika ibigo byose bikomeye byo mu Rwanda byose biyoborwa n'abazungu abenshi bakomoka muri leta z'ubumwe za Amerika abandi mu Bwongereza abandi muri Isirayeli abandi bakeya baturuka muri za Nigeria muri Kenya Uganda bavakaye ku ndakeka bose yari kuri shoti yarabirukanye abandi bari abakeya bazanye muri banke nabo muri Cote d'Ivoire bakeya muri Afrika ariko abandi bose n'abazungu barutuka bera bera ibyo nabyo bikerekana ko igihugu kigenga ntabwo ariko kiyoborwa nta numva n'ahandi biba muri Afrika no muri Afrika yepfo ntabwo ariko bimeze nimwe y'umuntu ariyo ubona guverinoma yose benshi n'ibyo byose n'abadepite n'ibyo byose baravaga vanze ariko abirabura bona ari benshi bigaragara ko ari benshi ya icyo nicyo navuga noneho ku mutungo rero w'umuturage bimeze gute ya ni umutungo rwose niwo mu gatsiko na kaga yarawifatiye ariko nibyo tubona nako nibyo tubona kuri yari ku bundi nawe ni ukuvuga ko ari komisiyoneri wabo bamatibihugu cyangwa abo bantu ayo mabandi international yamushyizeho noneho ariko amafaranga ni ubukire umutungo wo mu Rwanda uri mu gatsiko ka kaga n'abantu bamwungirije ba hafi noneho n'abandi bashumba abandi basigaye abandi baturage miliyoni niba ari zingahe niba ari cumi n'imwe cumi n'ebyiri ni abantu bakora nk'ipunda cyangwa nk'abacakara mu gihugu cyabo abanyarwanda turi abacakara mu gihugu cyacu abo bose rero inshingano zabo cyangwa icyo kaga bashakaho ni ukubanyunyuza bagomba gukora unaniwe utsitaye urwaye nk'uko bamugenza nk'uko bagenzaga abanazi bakoreshaga abantu muri kando concentration barajugunyaga cyangwa bakomita isasu cyangwa bakubita agafuni cyangwa bakubita bayonete bakagenda bakajyana muri kurufuru mu gutwika cyangwa kujugunya umuntu bakabyibagirwa kuko we aravuga ati abakozi barahari ni umwe yapfuye nzaza n'undi none nuko akora rero nuko ugenda nuko abanyarwanda Rwanda ruseseka nta burenganzira na bukeya dufite noneho bigakomeza bikaza umutungo awutwara igihe ashakiye amafaranga ufite kuri konti abayareba kuko byose barabireba ibyo tuvuga ngo twazanye haje transparency ngo haje ikoranabuhanga amafaranga yawe ufite barayabureba bakayatwara washaka kwihagararaho ukamera nk'uko bagize Rwigara Senaporo hanyuma ibintu byawe byose utunze bashobora kubikunyaga n'abagore b'abanyarwanda bari mu gihugu byensuri bashobora kubabanyaga bakabatwara cyangwa bagatuma mutandukana cyangwa bakavugira ngo urongora kanaka kugira guca ibyo nabyo birahari kandi birakorwa ndongo ni igitugu cyarenze urutugu cyangwa cyarenze ijosi hanyuma ikindi wakopfora wakwiye kuvuga ngo ntubikora ukaba wakwicwa hanyuma kandi wamara no kwicwa ayo mahanga yirirwa tubeshya ngo ikemwa muntu ibi n'ibi 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 araceceka akubika umutwe ntacyo abivugaho ntacyo abikoraho na gitoya uretse kujijisha no kutubeshya no kuduha niba ari fenerika niba ari igihugu cyangwa dukunde ntihashira icyumweru tubyibagirwe ngo noneho nakomeza vuga yuko ibi bintu bikabije kurusha ibya colonialisme colonialisme yari bihari nayo wavuze na Leopold de Ububiligi ariko ibyo kwa kaga birakabije n'ahandi henshi hari ibitugu ibitugu bibaho ariko ibyo mu Rwanda byo ntagaho mu munwa birakabije ariko hari aho ngomba none kugira akantu usimbuke kumvuga nubwo uri kuvuga uti twavuye mu gikoroni twikubita muri igikoroni cya FPR ariko hari imyaka 33 yabaye imyaka 33 nayo umuntu ashobora kugira icyo ivugaho hatagombye kuzamo maranga mutima hatagombye kuzamo ibintu byo guterana amagambo no kugira gute uko biri kure navuga ngo twabonye ubwigenge nyere mu mwaka wa 1962 tubona mu gihe kibi cyane kuti gute harimo amakosa menshi yabayemo niyo yayo ibya mbere dushyira ku bakoloni abakoloni haje imidugararo ibashoboye kuyihagarika iyo midugararo yari nahasanzwe niyo yayo makimbirane yarahari yarahasanzwe hanyuma abakoloni aho kugira ngo bagire icyo bungamo ahubwo bahise nk'abishwanyuza nk'abicugunya aho ngaho kugunya ikintu gishyushye cyangwa ikijumba gishyushye bakakijugunya aho ngaho barigendera bikuramo akavukarenge barigendera nk'uko byabakoze ejo bundi muri 1994 abiryi bose bari n'intwaro zabo zose barigendera basiga abanyarwanda bari gutemegurana nabyo ntabwo ari ikintu wavuga ngo UN ngo yabaye ngo ni abantu bari bagifite kuraje bafite ubunyangamugayo ntabwo ari byiza rwose ntabwo mbishima nubwo Rick Marshall akunze kujya avuga agira gute ariko ibyo bakoze ntabwo ari ibintu by'abantu b'abagabo bafite imbunda bafite ibikoresho byose uko biri kose mu 1962 basi u Rwanda turi mu makuba mu maje hari imiborogo noneho bamwe bafite ubutegetsi abandi barasohoka iyo nayo ni inenge rwose uko biri kose ni inenge ntabwo ari ibintu washima kuko ari abasohotse ari abafashe ubutegetsi ntabwo bashoboye kumvikana ntabwo uruhererane bwabonetse hagomba kuboneka ubworoherane ubworoherane rero n'uyu munsi turacyafite icyo kibazo kaba navuga ngo mu Rwanda kugira ibibazo bibiri ahandi hantu batabigira nyine kubura ubworoherane mu cyane aho bigaragarira ni ngo ni mu moko abahutu abatutsi ahandi ni mu turere ngo kiganduga noneho ubwo wenda bagiye tubireke gutyo uko biri kose ibyo byombi njye iwanjye mbyita amafuti amacakubiri amafuti tubongo twibanda ku bidutanya kandi buri teka nushaka abantu usengura abantu uzasanga ibatanya bihari buri gihe kuko nubona afata n'abana b'impanga uzasanga hari ibintu batanya hari aho badahuriye ubyo ni impanga za vrejimo cyangwa ni fujimo umuhungu n'umukobwa cyangwa abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri bose basa 100% ariko uzasanga hari diferense bafite n'abavandimwe bagira ibintu batandukanye noneho twebwe rero twibanda ku tuntu dutandukanye utwo tuntu turahari buri teka tuzahora tuhari utuntu dutandukanye abantu umwe aba ari inzobe undi ari igikara umwe ari muremure undi ari mugufi umwe afite inyinya undi adafite inyinya undi afite ibi n'ibi undi akinisha imoso undi akinisha iburyo uzasanga buri teka hari utuntu twa diferense twebwe rero twibanda kuri izo diferense aho kugira ngo wenda ari nka impulsa aho kugira ngo twibande kuri 99 biduhuza iyo ndwara rero turwaye n'abanyarwanda bayirwaye ahandi nk'uko wabivuze ntabwo ibyo bintu barabirenze no muri amerika nubwo twirirwa dusakuza ngo ibi n'ibi ngobara shabirabura ariko abantu bose bemeza ko hari demokarasi tufite abantu benshi bambona rero bari muri amerika batubwira uko bigenda uko bimeze twabonye muri South Africa uko bimeze ukuntu abirabura bidagembya ahandi rero cyangwa hano ukuntu badufata niba koko hano haba rasisme nk'uko abantu bayivuga nk'uko bavuga ngo abazungu banga abirabura ntabwo twagumye no kujya no mu muhanda kuko ntabwo twanabubatse ntabwo twabugize twawuharuye ntabwo twemera ko njya kwa muganga bakamvura mu menyo bakamvura mu bikimaso bakambwira ibiki muganga akamara isaha yose ari kumusuzuma anyitayeho ku mafaranga make bazanamuhemba uko biri kose rero iyo ndwara abanyarwanda turayirwaye tugomba kubanza kwayikira nibwo tuzabona ubwigenge bwa nyabwo naho ubundi tuzahora buri teka dufite ikibazo cy'uko kuko iyo dufite ayo macakubi nibwo mpatsa ibihugu abona aho aseserera akaza akatwinjiramo n'uyu kaga twirirwa tuvuga buri teka tunavumira kugaheba ntabwo yadushoborana ntabwo yatugeze ahangaha iyo tuba turi abantu bashyira hamwe barenga ayo macakubiri barenga tutsihutu barenga moko barenga ngo yavuye hanze barenga ngo uyu niwe munyarwanda ngo nyawe wemewe iyo twabirengagaho tukagira icyo bita patriotisme nyayo ariko nyayo panari kubirya bya FPR kugeza muri ntore niba twari tubifite ibibazo byinshi byajya byikemura cyangwa bitabikemura ugasanga turadushyize hamwe turabisunitse tuboneye umuti nibwo tuzabona ubwigenge nyabwo igihe rero tuzaba twashoboye kurenga iyo mitego twitega nabyise nabyise gukira nabyise ko ari ni ibintu by'amafuti twiteze twishyiramo turabikuririza tubyita tushyira hejuru cyane niba ari kugira ngo agatsiko gakunde gategeke ariko twagombye kubirengaho ikindi wenda ndangiza nkunze no kuvuga cyane abanyarwanda dufite defo yo kuba kwemera kuba bacakara kuko mu bindi bihugu ntabwo ibintu bishoboka okay hari bitambo hari bitambo ariko bakabirangira bikavaho nkuko ni Martin Luther King baramwishe bageze gute ariko nyuma yaho habonetse rwose ibihe byiza no muri Afrika y'Epfo bari abahamba ari kumwe na Mandela barakoze ubu ngubu abandi bari kurya imbuto z'ibyo bamandela bateye sibo wenyine bien sûr nabo bari kumwe bose benshi meme n'abazungu n'abahinde n'abametise n'abaki bose bashyize hamwe bakora ibyo bakoze birabavuna barigomwa ariko igihugu cyabo ngubu rwose kiratekanye amanyeka ko kitazasubira umwijyana nk'iyo cyahoze mu muri apartheid ni wacu rero kugira ngo bizashoboke nuko turenga utuntu dutanya tw'amafuti nk'uko babivuze ibihugu duturanye ibihugu bindi ku isi yose ayo macakubiri bari arenza ibyo by'amoko ntahataba amoko menshi ntahataba indimi nyinshi mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe kuko usomanira n'abazungu cyangwa umuntu wese ukubaje ati mupfiki ururimi tuvuga ururimi rumwe tufite religion hafi zimwe tufite imico imwe imigenzo imwe turashyingirana turabakirizanya turahahirana tuvomana dusanana amazi umuriro ibiki byose turabihuza hafi ya byose nta bintu tutatiranyaga amasekuru twayatiranyaga imivure tukayitirana ibamasuka tukayatirana ibyo byose tukabifatanya igituma rero dushwana tukagira ubwo buntu bw'uburiganya iyo ndwara yagombye gucika nkaba ndangiza mvuga ngo RNC itanga ingamba irazitanga hari ingamba esheshatu barezimye abayobozi bacu bakuru barazirebye bashyiramo esheshatu kugira ngo zikomeze kuba nyinshi epimark akunze kudusobanura akazisubiramo zikumvikana badushaka yazibona ariko ndangiza navuga ngo hari ni mu kirangantego cyacu harimo amahoro ubwisanzure numva n'ubumwe ibyo bintu nabyo ni ibintu simple byoroshye ariko bisobanuye bivuga ikintu gikomeye cyane ibyo bintu bifite cyangwa ukabishibangira ukabyiyemeza ntabwo ibindi bintu uzakenera ibindi bihambaye kuko niba ubaka amagorofa azahumbuka niba ubaka imihanda izariduka udafite amahoro udafite abaturage batekanye iyo ufite abantu baturage buri teka ugomba kujya gusura ruko wambaye burende ugomba kugenda wambaye buri teka buri muri za antibar ntabwo ibi uzazana umutekano mwiza ariko ibyo bintu bifite bigenderaho abaturage batekanye abana uzabana n'abaturanye neza ubane n'abahanga neza n'ibihugu muturanye neza n'abaturage bakora n'umurava mwiza abaturage bishimye bakorana n'umurava mwishi ibintu bikagenda neza n'ubwigenge bukagenda bukaba bwo nawe kwirirwa mvuga we ntabwo nirwa ndonogora mvuga ngo umunsi mukuru wa FPL ibyo ntacyo bimbwiye ntacyo ntabwo aricyo kibatanzinduye ndivugira ku munsi ubwigenge urahari uzahoraho uzanavaho FPL yakunda itagukunda abanyarwanda bakunda batagukunda umuntu n'umututsi kuko niko byagenze n'amateka ariko ndangiza navuga ngo birashoboka ariko natwe tugomba kwikubita agashyi hari dova tugomba gukora apana kujya duhora tuvuga abandi tuvuga nyine n'abamatsihugu twebwe ubwacu nabo hari byo tugomba kubanza gukora twabirangiza noneho twamara kubona ko turi abaturage bamwe tuvuga mu gihugu kimwe dufite uburenganzira bungana noneho ibyo bikazashoboka tugashyira tugakora umuganda tutahiza umugozi umwe n'imicyekezo kimwe birashoboka rwose numva narangiza aho ngaho murakoze cyane nkaba rero nagusubiza ijambo nkaba mbasezeraho babwira ngo murakoze cyane
urakoze cyane mbaduko urakoze ku bitekerezo uduhaye rwose wakoze kandi kutuma ikiganiro ubwo icyo twakora ni ukutwifuriza ni ukukwifuriza ibihe byiza wowe n'umuryango wawe twizera ko wenda utaha mu wenda ku cyumweru urabona kanya wazanyaruka cyangwa se ku kane w'igitaha igihe wabona kanya cyose wanyaruka ukadutera inkunga nk'uko bisanzwe rero Imana ibane nawe mbere ko ndangiza ingingo hari
merci
nabwiraga utu
urakoze cyane merci bye
mbere ko turangiza ingingo hari ibyo nabwiraga abanyarwanda basanzwe rubandwa giseseka ariko saba kene gusa n'abakire bose nabirako bakeneye kwigenga mu buzima bwabo bwa buri munsi bakeneye kubona kubigenga nta muntu ubategeka gikoroni anga hari nakandi kagero gato nabaha muzi neza ko kuva FPR yafata ubutegetsi muzi neza ko mu Rwanda hari ikintu bita kugenura amazina y'amagenurano umuntu akita umwana we izina bitewe nda nibihe na situation n'ikipyo cyita kugenura byo biri mu muco nyarwanda ntabwo ari ntagari ibintu abantu bahimba noneho muzi neza ko FPR yaje kavuga iti abantu bakatanga amazina abana bamazina nko byari bisanzwe amazina y'amagenurano wagira kwa ugiye kumwandikisha baterekada ngize ntago turyandika ntibishoboka cyashaka irindi ha batishaka irindi rwose iyo ntago turyandika niribye ukongera ugashaka irindi baterekada uyo ntago niribye ubwo mu gashakisha amazina yose wagira imana ukagira bati okay iyo ngiryo ryo savare la pasta nirizima deka turyandike noneho kibaza tari ko bishoboka bite umuntu ashobora kukubuza uburenganzira bwo kwihitiramo kugeza naho aguhitiramo izina ugomba kwita umwana wawe iyo kintu mujye mucyumva neza kuko ni ibintu abantu bafata nk'ari ibintu byoroshye ariko nukwereka umuntu ko umukandamije umutsikamiye donc byo bita absolute power donc le pouvoir absolu umufiteho ubutegetsi umufiteho ubushobozi bwose ku buryo ugomba kumutsikamira kugira naho ugomba agomba kwita izina umwana we ukaryanga ukamutegeka irindi agomba guhita makadi agomba kuba ari kunyuze wowe icyo nakantu koroshye ariko kerekana uburyo abantu babayeho batsikamirwa babayeho mu buryo bwa gikoroni kugeza umuntu umwana wawe izina karyanga ati ntagari ryo shaka irindi kandi mu Rwanda mu muco nyarwanda kugenura biremewe umva ariko ahangaho kandi nababutse ko no mu gihe cya kera ndagwijamo mu kanya mu gihe cya kera mu gihe cy'abakoroni nako cya mu gihe cy'abacakara kera muri bukabacakara bavanwa muri Afrika bakajya muri Amerika muzi neza ko umucakara bagombaga yagomba kwitwa izina rya shebuja byanze bikunze noneho ababigenzura akavuga bati rero ni acculturation ni kuvuga ngo amateka yose abasibamye afate izina ryanjye aryibagirwe bega acculturation donc amateka ye abayibagiranye nyine umwibagize ibyo byose afate ibyawe kandi unamwereke ko umufiteho ubushobozi bwose ku buryo ugomba kugeza naho ugomba kumuha izina kumwepuza izina agomba kwitwa we n'iyo agomba kwita abana be ukari mwepuza aho ngaho nakantu koroshya ariko gasobanuye ibintu byinshi byerekana mbega uburyo abantu bababayeho ubwigenge n'ubwigenge bwo kwita umwana izina wahihitiyemo we ubwigenge ukaba utakibufite wumva biba byaragize kure cyane reka mpe ijambo Serge numva ariwe uragwata ijambo simbi Serge ni wowe ijambo halo
yes Edouard muranyumva
uwe turakumva
ya na bakurikiye reka nshimire mbaduko kuri iyi ngingo n'ibitekerezo byiza atanze nanjye numva garakantu nakongeraho ku bitekerezo abyiza murimo gusangira kuri uyu munsi wa independence ejo twabikomoje nandi kumwe n'umuvandimwe w'umunyamurenge twari tubiganira ariko naha wenda natangamo ibitekerezo bito ku buryo nshimangira wenda nk'ibyo mbaduko yaravuze ikibazo gihari ku ruhande rwacu wenda rw'abanyarwanda uko nabyumva usibye ko tubihuje wenda n'abandi banyafurika hari icyo kuvuga gusa ngo twarigenze ariko nanone ugasanga dictatorship cyangwa ubutegetsi bw'igitugu busa nkaho bwatwokamye ugasanga abantu bagendera muri icyo kigare wenda cy'ubutegetsi bwa dictatorship bw'abanyagitugu none ugasanga nubwo bigenze ariko bikundira na dictatorship bikundira n'icyo gitugu iyo batakibayemo wenda ntago babumva ko ubutegetsi bukomeye ndatanga urugero gatoya nk'ubwo nk'abanyarwanda kuri itariki ya mbere z'ukwa karindwi ubwo tuvuga imyaka 59 ya independence mbaduko yabaye nkubikomoje ati twishime ko iyo myaka yabaye ariko hari indi myaka 30 yabanje ese kuko twe twigeze twigenga no muri iyo myaka 30 yabanje ni urugero twavuga tuti ku gihe cya Perezida Kayibanda igihe cya Byarimana twigeze dufata uwo mwanya wo gutegeza kuri dictatorship cyangwa icyo gitugu kuri iyo era yabaye yabo ngabo ariko uzasanga rero kugira ati ibintu byari byiza uzasanga rero kugira ati twari tubayeho neza bazakugira bati nubwo wenda izo regime zitakiriho ariko u Rwanda rwarumata rutemba mata n'ubuki swadiza niba ariko babivuga none uyu munsi ugasanga umuntu akubwiye ati eh ibintu byaracitse ukamubwira uti reka dutekereze independence kuko nubwigenge wa mugani wanabivuze neza muri introduction ko twipakuruye ubutegetsi bwa gashaka bwake bw'abakoloni ariko se byatugendekeye bite twebwe abanyarwanda ubwacu ubu turavuga kuri Kagame ni bibi wenda turabizi tubigaruka buri munsi ariko se Kagame watarazaho byari biteye bite okay ibi birarutanwa nibyo ntabwo twavuga ngo turagereranya leta buri wese leta ifite ububi bwayo ariko ntabwo na shimangira wenda uyu munsi nkurikije ibyo numva cyangwa mbona abanyarwanda banitwara hano hanze niba tutarabashe kuba kwigenga muri twe mu bitekerezo mu migirire mu migenzo no kuri era ya Habyarimana cyangwa ya Kayibanda tukaba tuba turabivuga no kuri Kagame wenda aho ngaho nyine tuba tugomba kuvuga ngo uko murushya ku manungasire so mbandu ku kintu yakivuze ngitekerezaho kandi ngasanga nano hanze uzabona umuntu abikubwira ati twarigenga kujya cya Habyarimana ariko ntabwo ari byo erega kwigenga ntabwo no vuga gusanga umucakara ngo cyangwa ngo umukoloni yavuyeho aguhaye ubwigenge ugomba no kwigenga muri wowe ubwawe kandi ukanasaba yuko abandi banigenga sinzi niba nari batubyumva kimwe aho ngaho kuko ni ikintu ubona ko abantu batabasha gusobanukirwa iyo ubutegetsi ari ubwabo biba ari byiza iyo bakoronije abandi biba ari byiza ariko iyo babutakaje ni wowe ubona ko ari bibi bya bindi birimo gukorwa kandi nabo barabikoreye abandi so ikintu cya mbere mba n'umuntu w'abanyarwanda bagomba kumva yuko bagomba guhanira ubwigenge ariko bagafasha n'abandi kwigenga niba wenda nyoboye ngakandamiza abandi abandi bakumva ko ari byiza ejo rero wenda nibihinduka nabo bagakandamizwa bazumva bati aha twarakandamije kandi nabo bagize igihe gukandamiza abandi so ubwigenge rero turacyafite urugendo rurerure nshimangira ibyo mba ndikuyavugaga kuko n'abagenzi bacu babirabura cyangwa bari ku butegetsi bakoronije abandi bagenzi babo ntabwo rero nkeka ku bwigenge tubona totari kuko ntabwo umunyarwanda aragira aho yigenga kuko ngo yumve yuko uburenganzira bwe bureshya n'ubwundi kandi nawe umuyobozi uriho yumve yuko nubwo ari umuyobozi w'ikirenga ariko areshya n'umuturage agomba gutegeka bikavana no mu bintu byitwa ko atari abakoloni bikajya no mu mitwe yacu tukumva yuko twese turareshya imbere y'amategeko twese turareshya nk'ikiremwa muntu umuyobozi agira kugira ngo adufashe kuduteza imbere ntagira kudutsikamira no kudukandamiza icyo rero mbona turakigeraho so nane kindi kintu ndabona nane ni kurwanira wenda ku mateka ugasanga urarwanira amateka bamwe bati itariki rwose ni ikintu gikomeye cyane ntizibagirane ubundi nibyo ntabwo itariki ikwiye kwibagirana kuko ni amateka byarabaye ariko uribaza uti abo bo bavuga ngo ntibashobora kuyiziza cyangwa bashobora kuyivuga ari nabyo twavuga mu kiganiro cya nijoro bavuga ko ni inkomoko y'ibyabaye niko babyita kuri bo baduko yavuze ukuntu abo bazungu bagiye babakoroni bakadusiga mu macakubiri bareba bakigendera n'uyu munsi niho bakishaka kugaruka kwandika ayo mateka urumva rero urugendo ruracyari rurerure ahubwo nkeka ko icyari gikwiye gukorwa kuri twe tuba dushaka impinduka ni no gutangira uyu munsi so kuvuga ngo tuzigenga tugeze mu gihugu ese turigenga natwe hano muri diaspora turigenga mu masosiyasiyo yacu aho duhurira ese dufite ijambo rireshya cyangwa dutanga ibitekerezo kuri ni zimwe mu mashyaka ya politiki ese dufite ibyo biganiro bituma nanjye nkugirira icyizere kabagema cyangwa mbaduko yizera mugenzi wanjye cyangwa undi urumva ko ubwigenge ni ikintu kinini cyane ariko abacakara b'abazungu wenda twava ko batakihari direct ariko dufite aba bakozi babo ba Kagame babakorera bakomeza kutumisha muri iyo sisiteme y'ubucakara nyine kugira ngo imigambi yabigerweho so nako kandi nagira ngo nshimangire nawe ubundi mwabivuze neza bisaba ibiganiro byinshi ariko no kugira ngo umuntu we yumve ku giti cye nawe atangire yigenere kandi yihe umwanya wo kumva yuko nawe n'independa mu bimukorerwa so kabagema twavuga byinshi ariko nako nagira ngo nanjye nongereho
nibirebire cyane Serge gusa kuri icyo gitekerezo utanze nge mbona hari ikibazo cyuko iyo ibibi byahize abantu barabyibagirwa umuntu aba muri preza ni ukuvuga ngo akarengane mo uyu munsi uyu munota niko kaba kampangayikishije cyane kurusha ko nabayemo ubushize nge niko mbibona kubera ko nk'abantu baza bakavuga bati urugero nabonaga ni nk'ibutare Butare hari hafungiye abantu FPR kimara gufata ubutegetsi ukajya muri prison ugasanga abantu barafu abantu babayeho nabi pe abantu baruzuye ukabona umuntu aje baramugemuriye mbere yuko ibiryo bagira ngo mfata ukabona umusirikare uri kuri prison arabaje afata igiti abanza bigaraguye ngo arebe ko hari bo abantu barengana bafungirwa ubusa bazaba bagenda umuntu agatunga urutoke bagenda bajugunyamo nta ubaza mbo noneho ukavuga uti ibi bintu nyuma y'imyaka wenda nka 20-30 bizaboneka ukundi kuntu kenshi nibyo abantu bakoze bishoboka ibagirana ahubwo hagagaragara karengane gahari ubu ngubu kubera ko niba hari umuntu warenganye ku gihe cy'akayibanda akarengana ku gihe cya Habyarimana barahari ibyo ntabwo ntawabihakana imiryango yarenganye n'ibiki byose ariko ibibabaza cyane ni ibiri ubu ngubu barimo kubiva ubu ngubu nizo mpamvu umuntu ata akababaro mbega ibintu byahize akenshi biri bajyana nazo mpamvu umutegetsi yagombye kwitonda ntabwo avuga ngo ndabarenganya kuko n'ingoma yindi yabarenganije ngo umuntu akayibana ngo niko ategeka cyangwa n'umwami Musinga niko yategeka oya no ibyo by'umwami Musinga byararangiye ntawe ukibyibuka cyane ibyo bare abantu bareba ni ibingibi biriho bibabaje kuri uyu munota donc hafi ni aho ngaho niho mbona la différence bon none ka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingwa cha kabiri turareba ukuntu Kagame ahora akora business mu byerekeye impunzi muzi neza ko yigeze nako yarabikoze akajya afata aba impunzi abaga muri Israel bakazimwohereza mu Rwanda ngo zibita amafaranga bakabanyaga bakabashyira mu hoteli yabo bakayabambura kandi dugone leta baga yabonye andi wenda babahaye kugira ngo bemere kubakira abantu nyuma y'umweru bitatu amafaranga barashize bakahoreza Uganda n'iki byose ejo bundi murabyibuka bavuga ngo barashaka amadolari 5,000 kuri buri mpunzi yari business ikomeye abantu barahaguruka za ONG cyangwa se societe civile muri Israel irahaguruka irabihagarika ariko byari bikomeye byari bigiye bamwe babyitaga no gucuruza abantu deja niko bamwe babivugaga none ubu ngubu kigezweho nuko Kagame ashaka ko bo ariko reka mbere ko ngira ibi ngo kubirimo kubu ngubu reka tubane tujye muri Libya aho Kagame ndetse na mushiki wabo yavugaga ngo cyane cyane mushiki wabo yavugaga ngo babonye ngo za image amafoto ahantu ngo abirabura bari muri Libya bashaka kuza iburayi ngo bafatwa nabi bakakoresha ibintu by'ubucakara bakabakubita bakararwa ntambi bakagira gute mbega hari majesty ubwo bazirenze utonabure ariko umuntu avuga noneho bati ubwo bucakara bagomba kureka noneho abo bantu baze bajye muri bagaruke mu Rwanda tubakire iyo bazake wenda bazashaka kujya iburayi ariko bavuye mu Rwanda nizo mpamvu twohereje indege kubazana kubera ko ni bene wacu ubu ni panafricanism bavuga ni bene wacu babirabura babayeho nabi bashyira mu bucakara barabatoteza barabaviyora abagore n'iki byose ntabwo bira bintu twabyemera mubazane rwose mubazane baze mu Rwanda ubwo urumva ko aha ngaho byatwerekaga urukundo rw'abo bantu ngizo mpunzi z'abanyafrika bakunda akaba arizo mpamvu babazanye mu buryo bwo kubatabara n'iki byose mbona noneho rero urwo rukundo batweretse icyo gihe nirwo rukundo bari kutwereka ubu ngubu kubera ko baravuga bati umuntu uzajya kwa kubungira muri Denmark ntagara abanyafrika bagusa ariko tunasipoza ko muri abo ngabo bari muri Libya bagenda bakazikama muri Mediterane muri ya nyanja ya Mediterane harimo abarokoka uwo muntu warokotse ku kaburembe yaranyuze muri Sahara yaratanze amafaranga ishyano ryose akagira imana wenda ubwo bwato ntiburohame cyangwa se bwanarohama akabona wenda ubundi bwato bumusova noneho akabaza abasha kugera muri Denmark yamara kugerayo hakaza bya tegeko rya Kagame cyangwa ya politiki Kagame ivuga ngo uzakubungira muri Denmark cyangwa mu Bwongereza bazamusubiza muri Afrika mu Rwanda kubera diri yagiranye Kagame yagiranye n'ibyo bihugu noneho ubusabe bwe ubwo demande y'ubuhungiro ubwo busabe bwe noneho bikorerwe muri Afrika santire y'ubuhungiro yo kwa kubuhungiro ye kubera muri Denmark cyangwa mu Bwongereza ibere mu Rwanda noneho aribo bajye basuzuma ka ya buri muntu none se ubwo muntu nababwiraga wazamutse wenda akava muri za Nigeria akajya muri za Libya ubwato bukazikama we akagira umuntu umurohora akagira muri Denmark Kagame akabamugaruye muri Afrika uwo muntu aramukunda uwo muntu n'urukundo amugaragarije rwa rukundo yatubwiraga ngo arashaka ko ntashaka abirabura ngo bafatwa bucakara ngo bakubitwa bakararwa ntambi bakamera nabi urwo ni urukundo rwo kujya kumvana muri Denmark akamusubiza mu Rwanda kandi mu Rwanda ibibazo bihari turabizi urumva rero ko ahangaha ni ikintu cya ibintu by'amafaranga ni ibintu byo gushaka inoti byo barabizi ko ikintu cyose gishoboka Kagame kizana amafaranga cyose cyose Kagame aragikora ahubwo biriya bintu nibi nashoboka abantu benshi baravuga bati sanse y'ubuhungiro izabipfuye kuberako niyo umuntu yarahunze tuvuga umuntu ahunze muri Benin cyangwa se yavuye muri Cameroon simbizi mu bindi bihugu akabasha kugera muri Denmark bakamusubiza mu Rwanda kandi yarahunze igihugu kirimo wenda igitugu gikeya kurusha mu Rwanda nakaga kubona uhunga igihugu kubera wenda uri gutotezwa igihugu kimeze nabi cyangwa se ashobora nuwe n'ubukene ntago mbizi ariko dufate igihugu kirimo akarengane kirimo gutotezwa kirimo iki byose ukagihunga none wamara kwigira muri Denmark kugivuga uti ngiye none ndaruhutse bya bindi birarangiye mbisize inyuma yanjye uko bona bagushuje mu Rwanda none bagusuye mu gihugu kirimo akarengane kirimo igitugu kurusha aho icyo wari warahunze muri Afrika urumva ibintu nakaga nakaga gakomeye cyane urumva rero ni ibintu biteye ubwoba kuko ubundi ntabwo umuntu yagombye kuva mu gihugu kirimo demokarasi ngo niba umuntu yaratse ubuhungiro ahunga akarengane ahunga gutotezwa ngo umuvane mu gihugu kirimo amahoro umusubize mu gihugu none kirimo noneho kiri mu bihugu bya mbere ku isi bitoteza abantu urumva ko ibi bintu nakarengane gakomeye cyane urumva ko Kagame arimo gukora business ahubwo rero abantu bagombye kubitondera mbona ni abanyarwanda bari bari ku butegetsi bari abasirikare bakomeye n'abanye muri FPR bakomeye ni nabo bafite amafaranga ubu ngubu yo guhungisha abagore babo n'abana babo ejo ubundi bashobora guhungisha abagore babo abana babo bahagera mu Bwongereza bakabona barabagaruye babagaruye kwa Kagame aho ngaho ni ikibazo gikomeye ni genda ni turufu nshyashya Kagame yabonye nde kubuza abanyarwanda guhunga kubera ko avuga ati nibampunga bakagira iburayi bazongera babangarurire mu Rwanda nungire mbakacire kubera ari amasezerano nagiranye na biriya bihugu wenda niyo turufuye ariko rero n'abariya bari kumwe nawe iriya serikire y'agatsiko iri kumwe nawe nayo yagombye kumva ko kiriya kibazo nayo kibareba kuko nabo bafite bahungisha abagore bahungisha abana nubwo Kagame avuga ngo bamuhunga ngo babaho nabi ni kujya kugorwa twibaza impamvu niba abahunze u Rwanda bahunze iriya ngoma ya Kagame babayeho nabi ni kubera iki aba bajenero abantu bakomeye muri FPR bakomeye bibikomerezwa bose bari ruhande rwa Kagame bose bahungisha abagore n'abana babo babahungisha babavana ahantu heza bajyana ahantu habi mu buhungiro hari abantu baguwe urumva ko nayo byagombye mbere yo kubwira abantu yagombye kwanza kwibaza ati eske bari abantu bampunze ko babaho nabi kuki abo dufatana ba chef aba basirikare bose bakomeye n'aba bikomeza byo muri FPR byose nta ugira umugore hano mu Rwanda nta ugira umwana hano mu Rwanda bose bahungishije babajyana mu buhungiro kandi bavuga ko ari habi cyane aho ngaho nakabazo aho mbere ko ni kibazo gikomeye Kagame iriya business yo gushaka amafaranga mu mpunzi ni ikintu rwose ubona akomeyeho kandi ko ni ikintu kinateye isoni kinagaragaza ko ari ashaka kwereka amahanga mu byukuri ko u Rwanda ari igihugu gitinyitse ku buryo gikanga abantu kubera ko niba uvuga uti ubo bari abavuga bati uzatibuka kuza mu Bwongereza cyangwa mu Denmark na akazi kawe nutibuka kuza iwacu kwa kubungiro wimenye tuzakorera hari ahantu habi cyane hitwa mu Rwanda na akazi kawe urumva ko nabwo ntagari imagine z'abaha u Rwanda kubera ko kuvuga ngo na ahantu hatinyitse cyane ku buryo umuntu uzatiwe kujya kwa kubuhungira iburayi bazamuza nawe none abantu bagatinya kubera ko batinya koherezwa mu Rwanda bagatinya no kujya kwa kubuhungiro iburayi urumva ko ni nabyo ni ugutanga imaje y'igihugu kimeze nabi cyane haba muri demokarasi haba mu bukungu igihugu kimeze nabi cyane abantu bagomba gutinya kugira ngo batazabohereza urumva ko ni ikibazo gikomeye bo noneho reka tujye ku nyingo yacu ya gatatu turareba aho ngo Kagame yabonye ideni bahawe ideni na n'ibihugu by'Iburayi ideni rya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari miliyoni eshatu ngo ayo mafaranga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari bamuhaye bagiranye amasezerano ngo azakoresha mu bintu byinshi ngo ari byo nabonye ngo ari byo mu bintu bya covid n'ibiki byose ariko ngo bazanafataho igice kimwe ngo bakore ibyo bita uruganda rwo gukora inkingo za covid-19 kandi rero Himbara wazanye inkuru yavuze ngo ni amayobera matagatifu ngo ukuntu amayobera amayobera matagatifu y'abagaturika ubwo iryo by'abagaturika n'ibyo byongeyeho yavuze ngo amayobera matagatifu ukuntu Kagame azuba ku Rwanda gukora inkingo za COVID-19 na miliyoni 3 z'amadolari kandi ubundi bavuga ko hari inkuru yasohotse ivuga ko ngo gukora uruganda nibura gukora inkingo ugomba kuba nibura ufite miliyoni 70 kwiza kuri miliyoni 434 z'amadolari Afrika yepfo nayo ifite Chantal ndagwije mu mukanya Afrika yepfo ifite nayo ishaka gukora izi nkingo yo ubona ko ibihugu byahagurukiye kwifasha nabonye ko nka mu nkuru ya Himbara yasohoye yavuze ko ngo Afrika yepfo yo imaze kubona miliyoni 717 z'amadolari Rwanda rufite 3 gusa kandi ibyo byombi birashaka gukora inkingo za COVID noneho amafaranga Afrika yepfo yayavanye miliyoni 200 zo muri Banque Mondiale ubufaransa butanga miliyoni 153 udaje bushyiramo miliyoni 144 ariko Rwanda uburayi bwabahaye miliyoni 3 gusa andaro munakibaza niba ya nkuru yavugaga ko Rwanda rwagiranye amasezerano na FMI ari bita ngo ni technical memorandum of understanding ari amasezerano bagiranye na FMI avuga ko Rwanda rudashobora kongera gufata ideni FMI itabibemereye kubera ko bafite imyenda myinshi batazabasha kuyishyura dongo kabari zo mpamvu nyine batakemererwa kuba bafata ideni hangaho umuntu yakwibaza niba koko atari byo kubera ko kugira ngo umuntu avuge ngo afite igikorwa afite umushinga ukomeye nkuriya ukora inkingo bamuhe miliyoni 3 gusa urumva abandi babaha miliyoni 111 urumva ko harimo ikibazo cyerekana ko Rwanda shobora kuba rifite ibazo rutakibasha kubona amadeni hangaha humvikare neza ikindi nuko nabonye nko mu Bugande kubera iriya crise ya COVID-19 birebazo barimo murabona ko FMI yo yabarekuriye miliyari y'amadolari noneho miliyari y'amadolari bahaye Bugande bakopye Bugande ngo ni deni birumvikana kandi ngo bahita babaha bagahita babaha miliyoni 258 direct bahita bakukanya urumva ko urebye Kagame arahabwa amafaranga make cyane mwabonyeje ubundi bavuga ko ari nkuru yavuga ko Union Europeen yamuhaye amadolari 1500 nako amayero 1500 urumva ku gihugu n'amafaranga make cyane ahangara tugasigara twibaza niba koko Kagame agifite ubushobozi bwo kwishyura imyenda ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakwemererwa gufata amadeni ahangaha n'iki kibazo umuntu yakwibaza urebye amafaranga basigaye bamuhana amafaranga make cyane miliyoni 3 n'ubusabusa rekanje kwa Chantali Chantal twumva
Allo yego kana kapa jama ndabumva neza
Okay Chantal wa nibari gitekezo ufite wagitanga
reka basuhuze ntuze n'abakunzi baragisahuka mbona gize ikibazo muri technique kugerekeranya n'ibyuma byanjye je fini par y arriver twatangiranye nabumvaga nubwo bwose mfite accès ntabwo nashoboraga kugera muri studio ariko nabakurikiraga ku rundi iruhande nagira ngo mvuge akantu utuntu duke yanihuta ku ngingo zose mwagiye muvuga nakunze ukuntu ingingo ya mbere rwose mwayisobanuye ku buryo bwiza cyane ingingo ivuga ku kintu cy'ubwigenge umbabarira ariko ntagaruka kugusubiza inyuma cyane ariko ndihuta ingingo yo kubwigenge mu bwigenge abanyarwanda twabonye mbufu nibyo kuko ndumva ntago najya kuvuga nge ndumva ntavuga yuko bibabaje ni ikintu cyo kwishimirwa kubera yuko mbu cyari igihe ibihugu byose byari biri kuva mu bwigenge nyine ngo biri kwigobotora bagashaka bake b'abazungu bari baraje kubikoroniza okay ni iki kintu cyabaye uretse yuko kubyerekeranye natwe nko mu gihugu cyacu abanyarwanda nibyo kuko rifa kureba uburyo byakozwe n'ingaruka zabayeho n'uburyo bwabwo byagombaga gukorwa kubera yuko hari byinshi ngenda nsoma hari byinshi ngenda numva hariho ndetse n'abavuga yuko ngo ku munsi w'ubwigenge kuri iyo tariki yazaje kubwigenge ngo harimo ngo inyenzi ngo zateye bo muri histoire biranditse ngo ari inyenzi zateye uwo munsi ngo ku buryo bavugaga batashakaga yuko umunsi bahubwo ngo wagombaga kuba ngo ambe bifungiye inyenzi zifuzaga yuko kugira ngo habe ikintu cy'ibyishimo ngo habaho ambedson ngo amarasa akava abantu bakarwana bikaba by'ibintu by'imirwano ngo icyo ngicyo nikitwerekeyeho ngo niyo mpamvu navuga nti tugomba kureba uburyo byabaye uburyo byakozwemo kugira ngo koko ubwo bwigenge bugerweho ariko se koko aho tugeze aha ngaha nyuma y'igihe kingana gutya kuva muri 62 tuvuga tuti u Rwanda rwabonye ubwigenge u Rwanda rurigenga twebwe nk'abanyarwanda koko dushobora kwicara tukavuga ngo turigenga twabonye ubwigenge nibyo koko dushobora kuvuga tuti okay twabonye koko ubwigenge ariko turebana none ubwigenge ni iki ubwigenge ni iki kugira ngo tuvuge ko ubwigenge twabubonye ubundi ubwigenge ni iki ubwigenge nyine ubwigenge ni ukuba tono ni ukugira autonomy ukaba autonomy mu buryo ubwo ari bwo bwose ukaba autonomy financièrement ukaba autonomy ukagira autonomy mu buryo bw'umutungo ukaba autonome mu kuvuga icyo utekereza ukaba autonome mu ku bintu byawe nabyo ukabigiraho uburenganzira ukaba none se ubwo aho duhagaze aha ngaha muri 2027 2027 mu mbabarire kuva muri 62 u Rwanda tuvuga ngo abanyarwanda ngo turigenga twabonye ubwigenge ese koko ubwo bwigenge turabufite iyo twice tukareba nk'abanyarwanda uko duhagaze tubona koko tubufite mwabivuye muzi muti ninde wahaguruka agatera urutoki hejuru akavuga ati njyewe ndigenga ku byanjye muri ingingo niko wahereyeho rwose na titre y'ikiganiro ni kwivuga uwo nguwo ninde kandi si ngombwa twakandagaza koko tukavuga ngo twabonye ubwigenge nk'abanyarwanda cyangwa turacyari ahubwo noneho muri bwa bucakara cyangwa se ubwo bucakara uburyo bwakorwaga bukaba noneho buri gukorwa sous une autre forme bukaba bukorwa ku bundi buryo noneho ahubwo bagashaka buhake bakaba aribo aho kugira ngo aribo biyizira babe bahari bari aho ngaho uretse yuko banahari nk'uko mwabivuze muri kuvuga muti murebe ibigo biri mu Rwanda abayobozi b'abazungu babiyobora noneho bagashaka bukake ahubwo noneho bakaza bagafata umwenegihugu akaba ariwe bashyiraho bamunyuzemo noneho ubwo bucakara bugakomeza bugakorwa banyuze ku mwenegihugu kandi abukorera abenegihugu bene wabo niyo mpamvu rero mvuga nti nanone no kugira ngo ugere aho ngaho ariko uba wumva nk'uwo muntu ukoreshwa nawe n'abo bagasaka buhake uba wumva yuko nyine nta bwigenge afite mu mutwe we iyo bari gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo abandi bantu bene wabo kandi bari mu gihugu kimwe abacuza utwabo aba abiyita ababuza kuvuga icyo batekereza nababuza kugira umutungo ku byabo ababuza ibintu byose ubwo rero njyewe njyewe nshobora kuvuga yuko ubwo bwigenge ntabwo nta nubwo twari twageraho inzira iracyari ndende nk'uko mwahoze mwabivuze inzira iracyari ndende kandi iracyari ndende bizakomeza mbo twarabubonye wenda reka wenda kwari ukubera yuko wenda abo bazungu wenda batagihari ngo badukubite ngo icyo kiboko bavuge ngo ya magi y'umuzungu ngo n'inkoko y'umutwara ibintu nk'ibyo ariko n'ubundi rero nibyo biri gukorwa wenda navuga ko twabibonye wenda 10% hasigaye 90% inzira iracyari ndende mbo reka nihute rero njye kuri ingingo ya kabiri wari uhereyeho uri kuvuga ku bintu by'impunzi impunzi ukuntu kaga asigaye rwose yarabonye isoko rishyushye cyane isoko ry'impunzi ryahereye kuri ziriya mpunzi zo kwa Kagasi zahagezeyo twabonye uburyo zakiriwe n'iki cyose kaga yabonye amafaranga menshi cyane rwose none akomeje rwose arashyokerwa noneho yikubise no muri bihugu by'Iburayi nyuma ya Danemark ubungu noneho hagiye kuza Abongereza kagarayoye ariko ibingibi rero njyewe iyo ndebye iyo wenda simbizi nimba ariko uko mbona ibintu nihambi njyewe njya nicara nkavuga nti kandi arashaka kugira ngo arimbure umunyarwanda mu Rwanda umunyarwanda wese igitwa umunyarwanda akavukire ate ashire noneho akaba ari ayo mpamvu ari kugenda rwose afata abantu cyane b'impunzi impunzi zose zishobora kuba ziri muri Ehope kugira ngo rwose zizagende zijye mu Rwanda ubundi noneho u Rwanda ruzasigare rutuwe n'abo bantu be yazanye noneho gakondo nyarwanda n'umunyarwanda nibi murimo byose yazagende abirimbure neza 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 kuko ntabwo wabona okay wenda harimo ibyo yungukiramo harimo inyungu nyinshi harimo amafaranga menshi cyane ariko sinarite mukaba mubona ari igihe mwebwe iyo mubikurikiye neza kubera yuko nkuko wabikomoje uri kuvuga uti nk'umunyarwanda uzahunga yiziriye muri za Togo muri za Benin muri za Cameroon aho ngaho hose akaza wenda bakamukura simbizi bakamukura mu Bufaransa bakamukura mu Budage bakamukura muri za Suède tiyo ngiyiriya bakamujyana bakamusubiza mu Rwanda ubwo ngo bwazaba yarahunze timwe akabyarumwe ko ari uguhungira ubwayi mu kirugunda kongera ugasubira mu Rwanda njyewe rero ntekereza yuko abo bantu bose kandi ashaka kubafata kugira ngo none hakunda ari mbura abanyarwanda dore ko n'ubundi abagejeje ku buce undi yarabamaze arabagereje noneho nabamara azabasimbuza abo ngabo ariko se na none ku rundi ruhande ntibaza nte ashobora izo kontra ashobora kuzasigirana n'ibihugu byose bibaho bishoboka simbizi na none buriya muri Danemark ntabwo ari ahantu naho hari impunzi nyinshi ariko wenda tuvuge ko muri Angleterre wenda ko zihari ariko se ibihugu byose se muri Europe bashobora kuzagirana ayo masezerano n'ikibazo nibaza ashobora kuzemera ko azakira cyangwa se ajya kumva akomeza abanyuze muri ayo manyanga yabo muri ayo manyanga yabo bizagende bigere hehe byose rero ni ibibazo nibazaga ntabwo nzi uko bizagenda ariko reka dukomeze dukurikirane uyu mukino ariko rwose ntagiye muri menshi cyane njyewe ndabona kaga icyo agamije ari ukugira ngo ahazarimbure ahari abanyarwanda abarangize ubundi yimakaze aba banyamahanga izi mpunzi arizo zizaza zize zitura u Rwanda bityo kaga babonye igihugu cye yifuza nyayobora uko ashaka kitarangwamo kavukire w'umunyarwanda njyewe nguko nguko mbyumva ku ingingo ya kabiri naho ibyerekeranye rero no kuri ingingo ya gatatu wari uri gukomozaho uvuga kubyo kubaka inganda ngo zikora inkingo za COVID byo nagaterera nzamba mu ruru ya Rwanda ese kaga ntakigira n'amafaranga rega yo nayo guhemba abakozi nayo guhemba abakozi kaga ntayo murabibona kandi murabizi murabyumva kenshi yuko usanga abakozi ahanaha bajya guhembwa hashira amezi atatu bagenda bahembwa babisikana arabahembwa bashize amezi atatu ubwo ngubwo baba bahembwe ku rundi ruhande naho abandi ntibahembwe hagashira amezi atatu ku zindi mpande nta uretse mu gatsiko bonyine niho bashobora guhembwa buri kwezi naho ahandi rwose mu zindi nzego usanga abakozi bahembwa babisikana akaba ariho rero nanone nongera nibaza mvuga nte ariko se kaga azakura hehe amafaranga yo kubaka izi nganda zikora inkingo za COVID-19 afite ububasha buhe nk'uko wari urimo tubigereranya no muri Afurika y'epfo ifasha avuga ko muri Afurika y'epfo ho en plus ba irizo avance bari basanzwe banabikora ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo bagiye gutangira rero noneho nko gutangira nko mu Rwanda iyo tubwiye ngo kagiye tubwiye ngo bije zashyiramo ugasanga kandi n'impande abantu badakora badahembwa batagira gute urabona ari ikintu gikomeye cyane azabigeraho ate azabigereshwaho n'iki cyangwa se ariko rero ntimwibagirwe n'ubundi imishinga myinshi bagiye badukinga mu maso ngo ibi n'ibi murabyibuka ibya gari ya moshi murabyibuka iby'ibyogajuru murabyibuka iby'imishinga ya za karisimbi byinshi byagiye biyoyoka ntitumenye aho bigiye bakaza bakaturirimbira bakacyatsa bagashyushya imitwe y'abantu byarangiza byashira byatera kabiri ukumva ngo imishinga hope yaraguye hasi ntiyigeze ibaho cyangwa se amafaranga yagombaga kubikoreshwa ngo yarabuze gukora iyo mishinga ngo yarabuze ngo ntibazi naho yagiye ntibazi mu buryo yanyerejwe ubwo ngubwo nyine ni kaga byose uba warashyize mu mufuka yiwe ahereza urubyaro rwe n'amakriti yiwe byose yo muri ako gatsiko uyu mushinga rero kuvuga ngo inkingo za COVID-19 nabonye rwose barimo babiririmba cyane ngo bagiye gukora inkingo ariko iyo urebye ntabwo baduha uburyo bazabikora niho abanyine babera ibisambo buri gihe ntabwo batubwira bati dore uburyo bizakorwa dore moyen financier zizajyamo dore ukuntu bizajya bigenda ngo baduhe plan batwereke uburyo bizakorwa n'uburyo bizajya bigenda bino rero ibingibi rero ndakeka yuko ari ibintu bimenyerewe na benshi abantu benshi babiziho kandi barabibonye njyewe ndabona uko mbibona ndabona ari umushinga utazigera ubona izuba reka rero kwizimba amagambo bwana Kabagema n'utuntu dukeya nagira ngo nongereho kuri izi ngingo mwaganiriye ubwo ngo murakoze turakomeza mu biganiro
murakoze Chantari icyo navuga kuri iyo sujet wenda nongera akantu gato nuko ari amafaranga uburayi bwabahaye miliyoni 3,600,000 z'amadolari ngo bazatangira bayakoresha mu bintu bya laboratwari ngo mu byerekeye guteza imbere ubuziranenge mu bintu bya laboratwari kugerekeye ibiribwa n'imiti ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ngo nicyo kintu bazaheraho kugira ngo nibura bagire standard zo kuba bavuga bati mu Rwanda naho hashobora gukorerwa imiti donc deja ni ikintu cya basique cyo hasi cyane donc kujya gutangira kureba iby'ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti kuko deja nta nubwo nta muri urwo rwego ntabwo bari kuri standard urumva n'ubuziranenge bw'ibiribwa ntabwo bwemewe ntabwo buri kuri standard urumva ko ngo bayafatiye bwa mbere kubanza gukemura icyo kibazo ibyo ibyizo nkingo bizabizanya mu kuko ibyo byibanze nabyo ntabwo bihari ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ntabwo nta karite ihari ntabwo ntayihari nibyo bari bagiye kubanza gukemura ikindi kuri ya ngingo ya mbere ibyerekeye ubwigenge bw'abantu hari ahantu Kagame afite rezo kamimo tumugarukire afite rezo impamvu afite rezo ngebo na afite rezo nta kuza ngo atubwire ngo tujye gufita ubwigenge mumbabarire ariko mumbabarire aho ngaho ndashaka kuvuga ko twabonye ko abaturage nta bwenge bafite pe gusa bategetswe ubucakara babayeho mu buryo bwa gikoroni gusa gikoroni cya FPR atari gikoroni cy'ababirigi ibyo byo ingero zirahari ntabwo ari ntuza donc ni uburyo bwa gicakara none se uriya munsi yajya kufeta gute wa ubwigenge abaturage batigenze aho nuko bashinyagurira nuko babyinaho cyangwa se kubatonika kugira ngo umuntu aze avuge ngo tujye gufeta ubwigenge ugende wambara amasuti cyangwa se ugende ubyinire ngo turaho turigenga wowe udafite ubwigenge kuri konti yawe iri muri banke udafite ubwigenge bwo guhinga icyo ushaka udafite ubwigenge bwo kwita umwana izina wihitiyemo udafite ubwigenge bwo kuba wagurisha umusaruro wawe ushaka udafite ubwigenge ku butaka bwawe ubwo ubwigenge bagutegeka ngo ugende ubyine ngo twabonye ubwigenge iyo mbyino waba ubyina ni imbyino bwoko ki ahubwo bafite wa mugari n'ubwigenge ko na rezo ko babihagaritse wenda tukazabisubiramo FPR yahavuye tukongera tugafita ubwigenge bwacu kuko n'abaturage babufite atari ibintu byo kubakinga mu maso bo leka ikindi umuntu yavuga ni kibabaje ni hari ahantu Kagame ubona ko asa nkaho afite ibibazo byo kugira ngo abone ideni biraboneka niba umuntu avuga ati ndashaka gukora imiti ndashaka gukora uruganda rukora inkingo birasaba hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 340 z'amadolari bakamuguriza miliyoni 6 gusa murabona ko afite ikibazo cyo kubona imyenda ibyo ngibyo ni ibintu bimwe turi kwibaza bikomeye cyane ashobora ko afite ikibazo cyo kubona imyenda bisobanuye ko afite n'ikibazo cyo kubona ayo kwishyura donc atakibasha kwishyura ari zo mpamvu atakibona imyenda none ariko akandi kantu kababaje gakabije ni ukubona umuntu yarahaye afata arisenali akaha miliyoni 39 z'amadolari agafata
PSG akazaha miliyoni 10 z'amayero ari n'amafaranga menshi ageza hafi miliyoni 50 z'amadolari none akaba yabuze n'umuguriza miliyoni 4 ndongo arimo kwinyinga kugira ngo amugurize miliyoni 3 yarapfushije ubusa miliyoni hafi 50 z'amadolari agenda azijugunya muri ari amakipe bumva atari ibintu bibabaje bitena gahinda kubona umuntu yinginga agenda atereta yabuze umuha amafaranga make cyane nkayo ngayo yabuzuye amuguriza kandi yarafashe amafaranga agenda kayatera akayaha amakipe abakirira abakinnyi muri Arsenal no muri PSG bakirira babakire bakirira none akabuze umuguriza miliyoni arimo kugenda aguza miliyoni 3 nazo bazimuha wenda mu buryo buteye ubwoba bamusinyisha amasinyatirisha no ryose yabuze umuha garanti ngo bona amafaranga afatika yo kuba yakora umushinga kandi yagiye yatagaguza ni ibintu biteye ubwoba reka tujye ku nyingo yacu ya nyuma inyigo yacu ya nyuma turareba ikibazo cya poste de sante poste de sante bivuze ko ari twatuvuriro duto cyane twegereye abaturage turi munsi ya centre de sante en fait twa tundi rwose two mu tugari kuko baranavuga ngo mu leta y'u Rwanda hari inkuru yasohotse ivuga ngo leta y'u Rwanda ngo irashaka kubaka ngo turatuvuriro bita poste de sante muri buri kagari donc utuvuriro 2,248 ngo nitwe bashaka kubaka uburyo buri kagari kazajya kagira akavuriro ikibazo kikaba ari uko nayo bamaze kubaka nayo yabuze abaganga arafunze ntakora kandi mwibuke ko Kagame aya mavuriro ayo banje kubaka menshi yubatse ku mipaka uyu Uganda n'u Burundi kugira ngo baturage be batazajya bajya kwivuza mu bihugu by'abaturanyi noneho bikamutera isoni kubera ko yarazi neza yuko abaturage kenshi cyane cyane b'Uganda bajya ku kwivuza no mu Bugande no kuvoma ya mazi no gukora imirimo no gushaha ibijumba no kugira gute ibintu byose avuga ati ngiye ibintu byanyu byose abatuye ku mpaka nzabaha ibintu byose byibanze ku buryo mutazongera gukenera kujya mu bihugu by'abaturanyi tutumvikana bo noneho rero mu nkuru bari banditse bavuga ko aya mavuriro nawe yubakishe Kagame ubwe yabuze abaforomo afunze ubwo nuko ngo dufite amavuriro hano mu nkuru baduha baravuga ko hari amavuriro 51 afunze yuzuye utwo dupose dusante twuzuye ariko twabuze abaforomo tukaba dufunze tudakora none ikibazo rero umuntu akibaza ati kandi iyo nkuru murabizi ko ari inkuru twagiye tuganiraho kenshi inkuru ivuga ko inkuru nyinshi zitandukanye twagiye tubasomera hano kuri radio itahuka zivuga ko ari amaposte dusante turatuvuriro tutagira abaforomo umuforomo hamwe muri za butaro nyire ngo bavuga ashobora kuza rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru kandi ubundi ivuriro rigomba gukora ridahagarara amasaha 28 kuri 28 iminsi 7 kuri 7 ibyo ni ibintu byumvikana ariko ngo aza rimwe mu cyumweru nabwo yageze nyuma saa sita ntakore iminsi mikuru iminsi na weekend ibyo ntibibaho ntabwo amavuriro abakinguye nyuma ya cyenzeri ntabwo kada ikindi hari ikibazo cyo kubona imiti twabonye n'izindi nkuru zivuga ko abaturage batabona nta miti hari ni nabaje kwivuza bakoresha mituweli bivuriza kuri mituweli nabo bataba kenshi bintu bagakubaha imiti kubera ko ngo iyo bivuje RSSB ntago ibishyura ugomba ko ibibazo ni byinshi kutagira abaforomo kutagira imiti no kuba batabasha kuvura abaturage kandi ubundi bategetswe kuvura abaturage bo hasi bari mu tugari bose baba bivuriza kuri za mituweli bo ngo ntibashaka kubavura kubaha serivisi kubera ko RSSB itabishyura urumva ko ni ibibazo umurundo noneho rero bakatubwira ko bashaka deja nayo mavuriro 51 zoza poste de sante 51 zuzuye nazo ntizigeze zibona abaganga nta gikora nta muti ntake none ngo barashaka kubaka izindi mu myaka itatu iri imbere bakabubatse izindi 2,148 none hangaha rero ikibazo umuntu yabaza ko n'izihari zidakora zagize ibibazo nibo barabuze abaforomo bo gushyira muri poste de sante 51 zuzuye bazabona bo gushyira muri poste de sante 2,248 ahangaha ni ikibazo umuntu yibaza none se barazubakira iki eske haba hari muri za viziyo zabo bita 2020 bavugaga ngo muri 2020 wenda cyangwa mu myaka ingahe tuzaba dufite amavuriro ameze angana gutya umubare uyu n'uyu umuturage azaba yivuza wenda atarenze kilometero imwe ibintu byaba ari izo statistike barimo gukurikira kugira ngo bagende bubaka amavuriro uko tuvuriro bita poste de santé batwubaka kubwishi ariko twe gukora noneho ahubwo bazaje bashira mu bitabo byabo mu byabinyoma byabo bya statistique babeshya ko ngo mu Rwanda bafite poste de santé nyinshi abaturage bivurira hafi amavuriro abaturage bafite amavuriro hafi yabo wenda muri kagari hari amavuriro gutyo bakabeshya amahanga akabyemera yuko abanyarwanda ubuvuzi bwateye imbere ko abafite abavuriro menshi nta urenga kilometre ataraje kwivuza nako nta urenga kilometre ajya kwivuza kora kama bose bafite amavuriro hafi yabo ibyo kumpa pro bikaba bihari ariko aya mavuriro akaba adakora azapotse sadi kabanda kora zidafungura kwerako nta muforumu hari nta biti hari ntaki abije na numuriro hari ntaki urumva ko ibi bintu nkeka ko ubwange niko nkekeza ntegeza ko ni gutekinika ni statistique donc ni bya bindi babashaka gufekinga gutekinika statistique kugira ngo babeshe amahanga yuko bageze ku bintu bikomeye wenda bashobora bafite n'amafaranga wenda batse muri za banki mondiale n'iki byose yuko ibi bintu ariko kandi bakaba bagomba wenda kubishyira ku mapuro kuko abakubaka izunzu zihagaze ziri aho ngaho wenda zikazamiramo bitagangurirwa bakavuga ko ari amavuriro ahagaze ariko ku mapuro berekana yuko bari ikintu bakoze abanyarwanda bivuza ariko kandi nta numwe wivuza kubera ko amavuriro yose zabafunze nta muvurumo nta muforomo hari nta miti rero umuntu ko ibi bintu by'abantu itekinika ry'abantu riteye ubwoba ni itekinika nta kindi kintu nta kundi kuntu wabisobanura nta kundi kuntu wabisobanura kuvuga ngo uzubaka amavuriro arenga 2000 kandi uzi neza ko uzayubaka agaheraho ngaho nta muforomo hari wo kuyakoramo nta miti zabihari ni ibintu biteye ubwoba urumva ko ni ikintu umuntu atakumva ariko ubishishoje ni itekinika ni statistique ni ibintu bashaka gushyira mu mpapuro kugira ngo byuzure berekane ko pla runaka bayujuje ariko urumva ko harimo uburiganya buteye ubwoba reka ndekeraho ngaho ndumva ari zinyigona n'abateguriye Chantal uramutse ufite ijambo warifata utanga itekerezo cyawe rero tukarangiza bo waba ntaryo ufite nako waba nta gitekerezo ufite kuri ingingo nabwo tukarangiza nta kibazo
urakoze bwana kabagema ko mpa ijambo kuri ingingo yewe ibyo wacu mu Rwanda n'agaterera nzamba ibintu byapfuye kera n'ubundi iyo usanga umutungo wa Ministère de la Santé unyerezwa ukagenda ukajya ahantu hatazwi kandi ababiri inyuma baba bagaragara harimo ba ministre de la santé tutiyibagije n'umugore wa kaga bariya ni abantu bamunze ubuzima bw'abanyarwanda kuva imyaka yose ishize imfashanyo zose ziraza ibyose biraza bashira mu bifu byabo biha tukaba twibaza ukuntu bizarangira iyo ubona nk'ibintu by'ibinyoma bingana gutya ukuntu ugabeshya none se bwana kabagema izi poste de la santé ngo bagiye kubaka dore n'ibyo nari ndikubwira ni kubera iki batatwereka uburyo baba bazakora ibintu ngo bavuge bati dore hari poste de santé u Rwanda nk'igihugu cyose kigomba poste de santé zingana gutya ngo batubwire bati nibura hagomba abakozi abanaba muri buri poste de santé ahiri ngo batwereke abo bakozi nimba bafite aho ni batanu bafite batwereke niba wenda hari n'abazakura hanze naho bazabakura hanze hatari mu gihugu ngo bagende baduha na bize iyo poste de santé bagende banatwereka ukuntu abo bakozi bazajya bagenda bita ku bantu bo muri utwo turere izo poste de santé zaba zirimo noneho icyo gihe twabona yuko ari umushinga wizweho ugakorwa neza kandi koko uzagirira abanyarwanda akamaro naho rero ibintu byo kubwitubwira ngo bagiye kubaka nyine ni ryari se abatubatse ibizu birimo kiragihugu se by'ibihuru radikagira abantu by'ibihuku bitagira abantu bitagira gute bubatse bagashira aho ngaho bati twarubatse kandi bigije bizu byose murabizi namwe cya bindi rwose byamezemo ibyatsi n'ibiti byose ibizu bitereye aho ngaho ngo barubatse ubwo bagiye gufata amafaranga baya jugunye ngo bagiye kubaka poste de santé poste de santé kazagira icyo zimarira umunyarwanda kubera iki kubera gaspillage njye jo wari uri kubivuga uti bashobora kuba amafaranga kuko yo kubaka izo poste de santé ahari noneho kaba bagiye nyine kuzuba ku buryo babonye byose mu gufatamo wenda icya kabiri cyangwa reka mvuge wenda icya kabiri da bakazakibakije izo poste de santé zaba zubatse gute mu zihe materiyeli nkumbaza ubwo ngubwo uzagenda urebe yuko nibamara kuzubakamo nko mu gihe cy'umwaka umwe zose zitazaba zikubise hasi cyangwa inzugi bashyizemo zirimo zitura hasi cyangwa n'ahazabasha kugera umuriro kubera yuko ibyahariye iwacu muzi ukuntu bikora muzi n'ukuntu bigenda izo poste de santé zizabasha kubona amazira ejo mwese ntitwahoze tubona ngo za clinique ngo zubatse ngo mu mujyi wa Kigali ngo bafungiye zitagiraga n'amazi ngaho noneho nimumbwira izo poste de santé zo mu byaro n'iki cyose zitagira amazi zitagira umuriro zitagira abakozi dore yuko niziriho n'ubundi nta bakozi zifite ku cyumweru ntizikora ku minsi ya konji ntizikora hari amasaha ngo kuva saa cyenda ushobora kuhabona umuntu ese ibyo ngibyo nibimara iki abanyarwanda kuko uko mwumva ibyo bintu uko mubyumva ibyo bintu ni inyungu ki bizaza kumarira abanyarwanda ibyo bintu ni mana yanjye hari igihe ari njya nicara nkareba nkavugana ariko yewe aba bagashaka buhake bazira u Rwanda bazatumara bazatwica bazita abanyarwanda barangize kubera yuko aba bantu akagatsiko kari mu Rwanda akagatsiko gahagarariye bagashaka buhake katubushije ubwigenge kakabuza n'abanyarwanda kubona ubwigenge kakabuza n'abanyarwanda kwigenga yewe kazamara abanyarwanda kazamara abanyarwanda neza byose biza bashyira mu mifuka yabo byose biza bihereza byose biza uko basaba inguzanyo babona imfashanyo byose bihereza bizageza ryari rero abanyarwanda rero nibareba ukuntu bakwigenga abanyarwanda nibareba ukuntu bakwishakira ubwigenge bwabo kandi nibadahaguruka ngo bishakire ubwigenge bwabo nyine gasaka buhakiyingi ihagarariye abakoloni izakomeza ibahondagure ku mutwe kugeza igihe ahari bose izabamarira dore ko irimo ishaka noneho n'abantu bandi bo kugira ngo bazaze bature mu Rwanda basimbure iri gushaka abandi banyamahanga bo kuza gusimbuza abanyarwanda izaba yabishe yabamaze bwana Kabagema ntago nakwizimba mu magambo cyane ariko murabona yuko ari ibintu bibabaje ni ingingo ibabaje cyane kubera yuko be izi poste de santé nyine zizazaba zubake ariko zibe hariya nyine bibe reka mbyite nk'imitako cyangwa indabyo bazashyira hariya bakereka abazungu nuko wabikomojeho bati ni murebe rwose le poste de santé twarubatse ibintu biragenda neza abanyarwanda bari kwivuza icyerekeranye n'ubuzima bw'abanyarwanda rwose nta kibazo kigihari ibintu byose byaratunganye byahehe byokajya nk'uko basanzwe babeshya buri munsi na buri gihe ibi nyoma byabo nibyo bibagejeje ahangaha ariko ndizera neza yuko burya ikinyoma ngo kirihuta nubwo bwose ukuri gutinda ariko kuragenda kugaca mu ziko kandi ntigushye nzi neza yuko ukuri kuzatsinda igihe cyose nimuhaguruke rero banyarwanda mwirwaneho nimuhaguruke mwamagane muvugirize induru ako gatsiko kabamaze kabagejeje ku buce murebe ukuntu mwabona ubwigenge ntabwo mufite bwana Kabagema rero ndumva arahangaha nahagarikira reka ngushimire kandi no kutwabanye muri iki kiganiro
urakoze mbere yuko ndangiza reka mbanze mbasomere paragraph ebyiri gusa mu nkuru twaganiriyeho hano hari inkuru iyo mugiye ko mu kwitariki ya 25/5/2021 inkuru ivuga ngo ibibazo by'ingutu
bicyugarije ubuhinzi butunze abarenga 65% kwijana mu Rwanda. Muri iyo nkuru handitsemo akantu ngo abo bahinzi kandi ni paragraph imwe mbasomera gusa ngo abo bahinzi kandi bagaragarije Transparency International Rwanda ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga nyamara nta mahirwe hari yo kwibonera isoko. Mu byumve neza ngo abahinzi bagaragarije Transparency International Rwanda ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga nyamara nta mahirwe ko yo kwibonera isoko. Urumva ahangaha ngiye ijambo nashaka kugira ngo tuganire, murabona ni inkuru imaze iminsi 5 gusa, ariko murabona ko abahinzi bavuga ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga. Niyo jambo ryonyine nshaka ko mwumva bahatirwa guhinga. Ndumva ko iyo twiganira ntabwo ari ibintu bya kera byashize by'imitagihe, ni ibintu biragitiwera. Abantu barahatirwa guhinga ibyo badashaka. Mu byumve rero urumva ko ntabwo wavuga ngo umuntu arigenga mu byo akora umuhatira guhinga gukora ibintu bitamufite inyungu. Icyo ni ikintu kibanze umuryango mu byo kuba yigenga ko gukora ikintu kigufitiye inyungu ugahinga icyo ushaka buri umuhinzi. Aho ngaho muhumbe ni ibintu biragitiwere. Urumva ko ibintu twa tuganira ni ibintu rwose bibabaze kandi biriho. Ntabwo mu bihugu byinshi ntabwo iki kibazo ushobora kukibaza. Mu byumve neza iyo tukigarukaho nuko mu bihugu byinshi byo ku isi no muri Afurika no ku isi abaturage bafite uburenganzira bw'ibanze. Ntabwo ushobora kubona inkuru ivuga ikintu nk'iki ngiki ngo baturage ngo bahatiwe guhinga ikintu badashaka. Biba mu Rwanda gusa, nta ushobora kubibona. Mu byumve neza nizo mpamvu natwe tugomba guharanira ko tubona uburenganzira bw'ibanze buba no mu bindi bihugu kuko mu bindi bihugu bimeze. Ngo ikindi iyi ngingo na kino ashaka kubasomera ni ahangaha iyi ngingo ivuga ko uriya mugenzi w'imari ya leta yabonye kiriya kibazo cy'amavuriro ngo hari imishinga yahombeje ngo imwe mu mishinga yahombeje leta akayabo biturutse ku makosa y'uturere. Iyo ni inkuru yo kuri 30/6/2021 nejo hashize. Urumva ko ni inkuru nayo iragitiwe. None muri iyi nkuru rero niho bavugamo ariya mavuriro twavugaga mu kanya, ariya mavuriro za poste de sante. Muri iyi nkuru bakavuga umugenzi w'imari ya leta akavuga ko ngo gahunda y'ivuriro muri buri kagari nayo yatunzwe agatoki. Muri iyi nkuru bavuga ko hubatswe amavuriro 51 akaba atagira abaforomo mu muturere 5 twa Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Ngororero na Rutsiro, atangwaho $324,000 z'amafaranga y'u Rwanda ariko zikaba zidakoreshwa. Hari n'ahandi bavuga ngo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko hari poste de sante 20 zari ziri kubakwa mu turere twa Rulindo, Nyamasheke, Kamonyi, Muhanga na Ngororero, ariko bigaragara ko mu kuzubaka hari hakoreshejwe amafaranga y'ubudehe ngo programu agera kuri $144,000. Ibyo byose izi poste de sante nyinshi bavuga ntabwo zifite abaganga. Urumva ko nayo ni inkuru yahosohotejwe hashize. Ni ibintu biragitiwere bibereka ko ikiriya gihugu igenamigambi ryabo riragoye kubona ubura abaganga bo gukora muri poste de sante 51 ugakomeza kubaka izindi 2000 zo gukinga wubaka ikinga zidakora. Ni ibintu biteye ubwoba. Reka nikiraho ngaho rero banyarwanda kazi mwadukurikiye, mwese turabashimye. Serge na Chantal turabashimye mwadufashije kubanga ibyuma turabashimye. Abanyarwanda ni uguharanira yuko mubona uburenganzira busesuye. Mwumvise ko mu bindi bihugu nta kibazo cyo gukandamizwa na leta gihaba. Abantu bafite uburenganzira bw'ibanze busesuye. Abanyarwanda ba mu bihugu byinshi bya Afurika bazatubwire, bazadutelefone batubwire niba aho muri. Bavuga ko Afurika ari itegetswe nabi, ariko nimubona mu bindi bihugu bya Afurika ahantu umuntu abuzwe uburenganzira kuri konti ye, ishyaka riri ku butegetsi rikaza kuvana amafaranga kuri konti ye rigacunga rikamenya bifite bakavana ayo bashaka, muzatubwire. Nimubona mu bindi bihugu ahantu abaturage batekwa guhinga icyo badashaka, muzatubwire. Nimubona mu bindi bihugu aho muri aho ngaho mukabona ahantu umuntu bamuza kwita izina, umwana we kumwita izina ashaka, kuba wafata izina ukaryita umwana bakaryanga bakavuga ngo ni ribi ngo ntabwo rikeye ngo ushaka irindi, muzatubwire. Nimubona ahantu abaturage bambuwe ubutaka bwose
abaturage bose mu gihugu bambu butaka bakaba bwa leta muzaturirwara mutubwire tuhamenya aho hantu umba ko ni byinshi cyane ni mubona ahantu umushahara w'umuntu leta igende kawutera imirwa ikagiva ntayo ishaka itamubajije imisanzu n'iki byose n'ishyaka tabamo byose bakavanaho ko bashaka aho hantu aho muzahatumenyeshe tubashake tuhamenye umba rero ko ibibazo nibirakomeye cyane mu Rwanda tugomba guharanira ko kubona urubwigenge bwibanze umuntu wese akeneye mu buzima bwe nicyo tugomba guharanira kandi ntago turabugeraho iriya ngoma ya FPL kiriho n'ugushyiramo n'ugukora uko dushoboye kose ibintu tukabigeraho kuko biri mu nyungu zacu bitabaye ibyo tuzahera mu cakara bwa FPL nababwiye ko abanyarwanda dutegetswe gikoloni ababirigi baragiye ariko turi mu bukoloni bwa FPL mwumve neza ukuntu abanyarwanda babayeho ntabwo babayeho nk'uko abandi banyafrika babayeho nta kindi gihugu abaturage babayeho kuriya byo ni mubyumve neza rero ubwo nugushyiramo akariro murakoze cyane turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabaje Eduardo bategura ikiganiro cy'imibereho y'ibi abaturage akanabikibagezaho mugira amahoro turabakunda cyane imana ibarinde
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kugahindura cyinyi ibiganiro nanjye mutubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Ni mwisho tibo bo turikera kuba bizuke bigidugu no bitanyiza.